Kapena numeri, mutu wa 21 numeri, ndi pamene tikhazikitsirepo mutu wathu usiku uno. Ndipo tsopano ife tili ndi mabaibulo ena nsofolo, ngati aliyense akufuna kuti aphunzire limodzi nafe. Ena ama eredala akhala osangalala kukubweretserani inu mabaibulo folo onjezera wapano. Aliyense akufuna baibulo, Mungu ukweza dzanja lanu. Chabwino, apa pali ena chapa, Mbale Freeman, ngati inu mungabwere ndi kudzawatenga, mudzatenge ndipo muwapereke mpaka iwo athe. Numeri mutu wa 20. Ife titenga ulendo uwu kuchokera ku numeri posachedwapa, chifukwa ilo limafotokoza mwatsatanetsatane kuposa momwe chisodo amaperekera ndi nkhaniyo. Ndipo ife tikufuna kuti tiyambire pafupifupi ndime ya 7 ndipo tiwerenge. Ndipo Ambuye anayankhula kwa Mose anati, tenga ndodo ndipo usonkhanitse nsonkhano pamodzi, iwe ndi Aloni mʼbale wako, ndipo muyankhule inu kwa thanthwe pamaso pawo, ndipo ilo lidzatulutsa madzi ake. Ine ndikufuna kuti inu muzindikire zimenezo, ilo lidzatulutsa ake, dzina la munthu, madzi ake. Ndipo adzabweretsa kwa iwo madzi wochokera mu thanthwe. Chotero iwe udzapereka kwa osonkhana ndi nyama zawo zimwe. Ndipo Mose anatenga ndodo pamaso pa Ambuye monga iye anamulamulira iye. Ndipo Mose ndi Aloni anasonkhanitsa pamodzi osonkhana pamodzi pamaso pa thanthwe. Ndipo iye anati kwa iwo, imvani inu tsopano opanduka inu, tiyenera ife tikutungireni inu madzi kuchokera mu thanthwe ili. Ndipo Mose anakweza dzanja lake, ndipo ndi ndodo yake yanakantha thanthwe kawiri. Ndipo madzi anatuluka mochuluka, ndipo osonkhanawo anamwa ndi nyama zawo aponso. Tsopano palibe munthu ali woyenera kutsegula mawu a Mulungu. Mu Baibulo ilo linati kuti ngakhale mmodzi anabwera, ndipo monga mmodzi wophedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi, Mwana Wankhosa, ndipo iye anali mmodzi yekha amene anali wokhoza kutenga bukhulo kuti amasule zizindikizo ndi kutsegula mawu. Tsopano Mzimu Woyera umene Yesu anautumizanso mʼmalo mwake kuti udzakhale ndi ife mpaka iye atadzabwera kachiwiri. Mbale Neville, kodi inu mungayimirire ndi kumupempha Mulungu kuti akomane ndi ife tsopano ndi kudalitsa mawu ake pamene iwo akupita, ngati inu mungathe, ndipo mulole mumufunse iye kuti abwere ndi kudzatithandiza ife tsopano kuti tifotokoze mawu ake pamene ife tikuweramitsa mitu yathu, ngati inu mungathe mu mawu apemphero. Zonada Ambuye. Inde Atate. Inde. Perekani Zambuye. Perekani Zambuye. Inde. Perekani Zambuye. Inde Atate. Visit your people, teach us out of the word. Oh, subdue.
reject every thought that would be transitory tonight.
Yes.
Great God.
Inde. Amen. Peregani Zambuye.
And our Father, for all of this we're asking, in Jesus' name, we'll give you the praise and honor and glory for it. Amen.
Amen. Zigo mwinu mbali. Pako uza kukala kuti pali mlendo pakati pathu amene iyo ndi mbusa watu pano mbare nevel. Iye wasasa mawabongono pa mero wake ndipo ndicho chifukwa chake ife sili namveza mbiri za iye mausiku angapo apitawa. Iye anakhala ngati wafunsidwa kuti akhale chete momwe angathere. Pa chifukwa chimenecho mpaka mero wake utakhala nawo mwayi kuti yakhalenso ndi mwayi wokhalanso bwino.
We have been studying
Sobano, ife takhala tikuphunzira buku la Exodo. Exodo ndi kuyitana atuluke kwa ana a Mulungu. Iwo anali anthu a Mulungu nthawi yonse imene iwo anali ku Egupto. Koma pamene anadzakhala ndi Exodo yawo, iwo anadzakhala mpingo wa Mulungu. Pakuti mpingo, mawu akuti mpingo amatanthauza oyitanidwa atuluke. Ndipo ife tikukhulupirira kuti tili pafupi ndi Exodo sikuno. Inu mukukhulupirira zimenezo, ife tili pafupi ndi Exodo ina. Kuyitana atuluke, kulekanitsa, kukonzekera. Tsopano ine ndikukhulupirira ine ndili. Ine ndimakonda ndipo ndakhala ndi kuyimbidwa mlandu ndipo ndi chimene ine ndili wofanizitsa. Chifukwa ine ndimakhulupirira kuti zinthu zakale zonse zinali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza. Lemba limaphunzitsa zimenezo. Ndipo ngati ife tingakhoze kukhala ndi masomphenya ena ndi kuyang'ana chimene chipangano chakale chinali, ife tiona chimene chipangano chakale chili. Papena chimene chipangano chatsopano chili kani. Mwaona choyimira. Iwo anali amithunzi ndi zitsanzo kuti ife tidzakhoze kudziwa choti tichite. Onani momwe Yohana gwera ndi momwe Yohana ukira ndi chimene Yohana chita pamene wankatumikira Mulungu. Ndipo izo zili ngati mthunzi kwa ife. Tsopano usiku woyamba lachitatu usiku, ife tinatenga mpingo kuti tipeze kwenikweni chimene mpingo unali. Ndipo tsopano musonkhano wa machiritso, ndipo iyi ndi nthawi yoyamba yomwe ine ndakhalapo ndi chitsitsimutso mu zaka 7 cha mtunduwu. Zaka 7 sabata yakubwerayi ine ndinachoka ku kachisi ndi kupita kunja misonkhano yokopa anthu ya ulaliki ya misonkhano ya machiritso. Ndipo ine ndazipereka izo kwa mamanejala omwe amapanga zolalikira nthawi zambiri. Ndipo ndimangoyankhula pa phunziro la machiritso a uzimu chifukwa ife tinali omvetsera osakanizika a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, a Katolika, a Orthodox, a Chiyuda, chilichonse. Ndipo nthawi zina ngati uponda pakuphunzitsa kwa zachipembedzo za anthu, izo zingawapangitsa atumiki kuwaletsa anthu kuti asabwere kuchalichi. Ena iwo amene amafunikira kwenikweni kuti abwere kuti adzapemphereredwe. Chifukwa chake ine ndinangotsekera pachilichonse kupatula kuphunzitsa kwakukulu kwa uvangeli kwa chikhazikitso cha Baibulo, imfa, kuyikidwa manda ndi chiukitsiro cha Khristu. Inu mukudziwa chimene chiphunzitso cha chikhazikitso cha uvangeli chili. Koma tsopano mukachisi muno ku mpingo wanga waung'ono umene Ambuye anandipatsa ine zaka 20 zapitazo, inene ndimakhala womasuka kuti ine ndikhoza kuphunzitsa chomwe kukhudzidwa kwanga kuli. Ndiyeno ndipo ife tilibe umembala uliwonse pano, ife timangokhala ndi chiyanjano chimodzi ndi ndinu membala pano pamene inu muli pano usiku uno ndinu membala. Ife tilibe aliwonse mamembala aliwonse chiyanjano basi. Ndipo ife tsopano mkati muno inu mukhoza kupeza zinthu zomwe inu mukuti Mbale Branham ine sindikugwirizana nazo izo. Chabwino tsopano ngati inu simutero, inu mutero, inu mugwiritsa ntchito njira yomweyo imene ine ndimachitira ndikamadya chitumbuwa chachikulu chanthudza ndikupeza nthangala. Ine sindimasiya kudya chitumbuwa chanthudzacho kungoti ine sindimadya nthangalayo. Ine ndimangoraya nthangalayo ndikumapitirira kumadya chitumbuwa chanthudzacho. Kapena pamene iwe ukudya nkhuku, iyo imeyenera kukhala ndi fupa mwendo wake. Inu mukudziwa kotero musataye nkhukuyo chifukwa inu magunda fupa. Mungotayira fupa lokutali. Ndipo zomwe inu mukuganiza kuti zili ndi fupa kapena chabwino, inu mungochitaye icho tsopano. Ndipo inu mutenge chimene inu mukuganiza kuti chili cholondola. Tsopano ife tikupeza kuti mpingo wa Mulungu si chifuniro cha anthu, ndi chisankho chisango chimakhala mwa mulungu mulungu anamuyita ana abrahamu woyambitsa wachikhulupiriro woyambitsa mulungu anali woyambitsa ndithudi koma abrahamu pachiyambi anayitanidwa atuluke kuchokera ku kadiya mzinda wa uli kuchokera mu zidikha za shinara osati ndi ubwino wake uliwonse mulungu anamupulumutsa iye mopanda mangawa ndipo anamupatsa iye lonjezo la mbewu yake yonse mopanda mangawa yesu pamene anadza iye anati palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula atate anga atamukoka iye inu munalibe kanthu kokhudza zakubwera kwa mulungu ndiye mulungu anakukokerani inu kwa yesu ndipo onse amene adza kwa ine mwanjira iliyonse sindidzawatayira kunja iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha ndipo sadzabwera kuchiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo iye amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali nawo tensi yatsopano moyo wosatha ndipo ine ndidzamuukitsa iye masiku otsiriza ndi zomwe iye ananena kotero ine ndikungobwereza mawu ake ndipo ine ndikukhulupirira kuti izo ndi choonadi chotero ine ndikukhulupirira kuti mulungu anapereka zitsanzo iye anamupulumutsa abrahamu mopanda mangawa iye anapangana pangano ndi munthu ndipo munthu nthawi zonse amaswa pangano lake koma munthu nthawi zonse wakhala akuyesetsa kuti apeze njira ina yoti adzipulumutsire yekha kuyesetsa kuti adzipange yekha izo zimachokera kukupsinjika mʼmunda wa edeni pamene munthu anazindikira kuti iye anali atachimwa iye anayesetsa kudzipangira yekha chipembedzo chophimba mawu akuti chipembedzo amatanthauza chophimba ndipo adamu ndi eva anasoka masamba amkuyu pamodzi ndipo anadzipangira okha chipembedzo ndipo kuyambira pamenepo chakhala chili kupsinjika kwa munthu kudutsa mu mʼbado kuyesetsa kuti achite china chake kuti adzipulumutse yekha koma iwe umapulumutsidwa mwachisomo kusankhidwa kudziwiratu kwa mulungu kukonzedweratu kudzozedweratu paulo akuwuza mpingo wa ku efeso kuti mulungu anatikonzeratu ife mwa khristu asanayikidwe maziko a dziko lapansi taganizani za zimenezo anatikonzeratu ife mwa khristu asanayikidwe maziko a dziko lapansi bwanji ife timadandaula ndiye chokani kukudandaula ife ndife zolengedwa zokondwa kwambiri zomwe inu munayamba mwazionapo mayi inu mungakhulupirire bwanji zimenezo ndi kuleka kukhala wokondwa ine ndinkakonda kumuona mʼbale Bosworth wachikulire ndipo iye anati mʼbale Branham ine ndinati kodi inu mukupeza bwanji mawa uno mʼbale Bosworth nati vuto lakale lomwelo labwerera pa ine mʼbale Branham ine ndinati vuto lakale lomwelo ndi chiyani ilo anati basi wokondwa kwambiri ine ndikulephera kugona ine ndinati iye anati mʼbale Branham ine ndingakhoze bwanji kukhulupirira zomwe ine ndimakhulupirirazi nkumalephera kukhala wokondwa mwaona izo nzoona inu mukudziwa kuti khristu anatenga kale malo anu ngati wochimwa iye anafa mulungu anamuvomereza iye iye anauka kachiwiri akukhala pa dzanja la manja la ufumu wake mulungu anati uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwayemwe ine ndikukondwera mvereni inu iye ndipo ndi uyo pamenepo iye a khomo chipata njira choonadi moyo ndipo ife timalowa bwanji mwa iye iye ndi mpingo mpingo uli nawo moyo wosatha iwo unadzozedweratu kale kuti udzaonekere wopanda banga kapena chilema mulungu ananena kale kuti izo zikanadzakhala pamenepo izo zidzakhala zili pamenepo tsopano mulungu ananena chomwecho kotero ndiye ife timalowa bwanji mu mpingo mwaumembera umodzi ayi mwakugwirana chanza ndi wina wake ayi maonekedwe ena kapena uba ayi mwanzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi ndi kudzakhala ziwalo za thupi limenelo akorinto oyamba 12 amati mwanzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi ndi kukhala ziwalo za thupi limenelo ndi motani ubatizo wa mzimu umene umatilowetsa ife mu thupi la khristu ndipo zikatero timadzadzidwa ndi mzimu wa mulungu kusindikizidwa mpaka motalika bwanji aefeso 4:30 musaukwiyitse mzimu oyera wa mulungu umene inu munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chiwombolo chanu osati kuchokera kuchisisimutsa chimodzi kupita kuchinzake koma mpaka tsiku la maomboledwe anu amen moyo wosatha wosatha sipangono chabe dangala nthawi wosatha ndi wamuyaya nthawi zonse sangakhoze kufa monga momwe njere yachimanga ingakhoze kudzakhala chisoso ndipo ngati munthu wabadwa mwa mzimu wa mulungu basi pomwepo yamakhala moyo monga ine ndinanena usiku ina kumwa kusuta njuga kumwa kutukwana kulumbira izo si tchimo ndi zikhumbo za tchimo ndi chifukwa chakuti ndiwe wochimwa chifukwa chimene zinthu zimenezo zimabwerapo koma ngati ndiwe wokhulupirira zinthu zimenezo sizingakhoze kubwera chifukwa madzi owawa ndi okoma sangabwere kuchokera pakasupe m'modzi chisoso chikhoza mbewu ya tirigu singakhoze kubala chisoso chifukwa chikhalidwe cha iyo ndi tirigu iyo yenera kubereka chimene iyo ili ndipo ngati mzimu woyera uli mkatimo iwo mabereka moyo wa khristu amen ndicho chikhulupiriro amen chabwino tsopano ndiye ife tikupeza kuti ife tikuyang'ana mithunzi tsopano ndipo ife tikupeza ndiye ndipo mulungu anatipatsa ife chitsanzo khristu mwa mmodzi aliyense wa mbadwa kapena kutsika kudutsa mbado mwa abrahamu mulungu anali ndi kusankha mwa isaki kulungamitsidwa kuyitana mulungu anamuyitana isaki ngakhale iye asanabadwe nkomwe anamupatsa iye dzina lake chilichonse monga momwe iye anachitira ndi yesu ndiye ine ndikuzindikira isaki mwangwiro ife tinalibe nthawi kuti tigwire zimenezo koma kodinu munazindikira isaki mwana mmodzi yekhayu wa abambo ake kupyolera lonjezo ananyamula nkhuni kumakwera nazo phiri lomwero atanyamula anamanga manja ake anakaperekedwa ngati nsembe ndipo pamene iye anayamba kutenga moyo wa mwana wake yemwe abrahamu kanyama kakang'ono kanalira kankhosa kakang'ono mwana wankhosa atamangiriridwa anagwidwa muchipululu ndi nyanga zake ndipo mzimu woyera ukufuula kuchokera kumwamba chotsa dzanja lako ndipo iye anapita ndipo anakamutenga mwana wankhosayo ndipo anakampereka mmalo mwake amene anali mwana wankhosa wophedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi ndi zimenezotu pamenepo chithunzi chokongola kuyitana kusankha mwa abrahamu kulungamitsidwa mwa isaki chisomo mwa yakobo aliyense amene anawerengapo moyo wa yakobo akudziwa kuti iwe ukuyenera kukhulupirira mu chisomo ndi chisomo mwa yakobo ndipo ungwiro mwa yosefe palibe chomutsutsa iye mu baibulo munthu wangwiro wangwiro wa khristu ndiye ife tikupeza kuti mbadwa zonse zinapita uko ku igupto ndipo kumeneko iwo anakakhala ndipo mafuko awo anaphuka ndipo iwo anaphimba maiko chifukwa mulungu analonjeza izo kwa abrahamu mawu a mulungu nthawi iliyonse amayenera kukwaniritsidwa maguduma a ulosi wa mulungu amazungulira pang'ono koma motsimikiza ngati uchita zolakwika iwe umaganiza kuti ukupitirira nazo koma ingokumbukirani nyamata kapena ntsikana izo zidzazungulira mpaka pakhomo pako limodzi la masiku awa iwe udzadabwa kuti ndiliti ndipo motani koma izo zidzakhala pamenepo udzakolola zimene wabzala nthawi iliyonse mulungu anayankhula izo izo ziyenera kukhala chomwecho kuti mawu anu anakhazikika kumwamba kwa nthawi zonse iwo ananenedwa kale iwo samatsutsana zokhudza iwo kumwamba uko izo zinakhazikika kale ife tumatsutsana za iwo koma muulemerero iwo ndi wokhazikika pamene mulungu anena chilichonse icho chiyenera kukhala chabwino kodi izo sizodabwitsa kodinu simungakhoze basi kuzikhazikitsa izo mu mtima mwanu usiku uno ambuye yesu ine ndikukukhulupirirani inu izo zikukhazikitsa izo haleluya ine ndikubwera tsopano ine ndikufuna inu kuti mundipatse ine ubatizo mzimu ndipo inu muupeza iwo apo pomwe chabwino ndiye kwa nthawi zonse mulungu adzakusindikizani inu mwa mzimu woyera mpaka tsiku la chiwombolo chanu chabwino ndiye ife tikuzindikira muphunziro la usiku wotsatira ife tikupeza yosefe akutchula za mafupa ake ndipo momwe iye anayimiridwa mwangwiro mwa khristu ngakhale mpaka mwinjiro wake chilichonse chilichonse mpaka pano chinakwaniritsidwa mwangwiro mwa khristu zindikirani yanali munthu wotsiriza nsembe yotsiriza ya mbewu ya abrahamu ife tinazibeza zimenezo sijoncho ife mene iye anapanga nsembe papiri ndipo kuwala kwa kung'ono kunapita pakati pa izo ndikukatsimikizira lumbiriro lo ndipo mulungu anayima pamenepo ndipo anapanga lumbiriro pa Calvary iye anatenga lumbiriro ndipo anang'amba lemba kapena kulemba anang'amba anatenga gawo limodzi monga ife tinazipeza izo mmasiku amenewo njira yopangira pangano monga ife lero timagwirana chanza ku India kapena ine ndikukhupirira ndi China iwo amathirana mchere pang'ono pa wina ndi mzake ndipo nthawi zambiri iwo amapatsana mwana kwa wina ndi mzake mwachitsimikizo cha lumbiriro koma mu nthawi zakum'mawa iwo ankalemba izo papepala ndipo ankapha chinyama ndipo ankayima pakati pa zidutswa zakufa za chinyamacho ankang'amba chidutswa chapepala pamodzi nkuchipereka icho kwa wina aliyense ndipo pamene izo zibweretsedwa pamodzi chidutsa chilichonse chapepala limenelo chimayenera kulumikizana ndi chinzake zokongola mulungu anamutenga Khristu pa Calvary anamung'amba iye pakati solo ndi thupi iye analitumiza ilo thupilo mwamba ku dzanja lake lamanja ndipo anatumiza mzimu woyera kubwerera pangano ndi anthu ndipo iwe umakhulupirira mwachikhulupiriro monga Abrahamu anachitira ndipo iye anapasidwa chisindikizo chandulidwe kwa chitsimikiziro cha chikhulupiriro chake ndipo iwe umakhulupirira ndi kumulandira Yesu ngati mpulumutsi wako kenako mulungu amakupatsa iwe ubatizo wa mzimu woyera monga chitsimikiziro cha chikhulupiriro chako inu mukuti inu ndikukhulupirira ndipo sindinalandire mzimu woyera china chake chalakwika ndi chikhulupiriro chanucho mulungu amadula mtima miniti yomweyo imene wokhulupirira abwera mukugonjera kwa thunthu amen amati iwo chabwino ndithudi ndikanachita china chake ine ndinachimverera icho ngakhale kubwereranso mukumvetsa izo pamene wokhulupirira ndizi tsopano pamene wokhulupirira akhulupirira kwenikweni pa Ambuye Yesu Khristu mulungu amakhala wokakamizidwa kuti amupatse iye mzimu woyera chitsimikizo cha chikhulupiriro chake mukuti chavuta ndi chiyani mʼbale Branham chikhulupiriro chako chokha ndizo zonse ngati ukhulupirira moona mulungu amakhala pamenepo kuti apereke iwo kwa iwe pamene Petro anali kuyankhula mawu awa mzimu woyera unagwera pa iwo amene anamva mawu mchikulondola uko machitidwe 10:49 chabwino zindikirani mzimu woyera ndi moto zinabwera kuchokera kumwamba zinadzawotcha litsiro lonsero zinadzapanga ndulidwe mtimawo kudula zotsatira zonse ndi kukhala cholengedwa chatsopano tsopano ndiye ife tikupeza kuti zidatha zaka 400 usiku wathawu ife tinali ndi choyimira cha mbadwa tinabwereranso pakati pa mizere ndi kukaona chifukwa chimene iwo ankafuna kuti akayikidwe mu mdziko lolonjezedwa kodi inu munazikonda zimenezo munasangalala nazo bwanji tsopano izo sizinalembedwe apo pomwe koma inu mukuziona izo monga ife tinali kuyankhula za Abrahamu ndimomwe mulungu anamutengera Sara ndi Abrahamu pamene iwo anali usinkhu wa zaka 100 ndi kuwatembenuzira iwo kukhala nyamata ndi mtsikana kachiwiri ndi kuwapatsa iwo mwana uyu izo zinali ngati zovutirapo kuziona poyamba koma inu mutayang'ana pa malemba kuyang'ana pansi apo ndi kupeza chimene chinachitika inu muona kuti ndi choonadi kodi iye anali kuchita chiyani kutsimikizira mawu ake kuti tsiku lina ife amene tinakalamba ndipo tinachita imvi ndi makwinya tsiku lina ife tidzabwereranso kudzakhala mnyamata ndi mtsikana kachiwiri mulungu anatipatsa ife moyo ndipo tafika pakukhwima imfa inadzalowamo inadzatitengera ife kutali koma zonse zomwe imfa ingakhoze kuchita ndikutitengera ife kutali zikatero iyo yatha ndiye zonse gawo lakale lokayikira ndi chilichonse zili ngati moyo wa munthu umenemo watulukamo ndiye palibe chomwe chatsalira koma ungwiro chimene thupili linali pamene ilo linali mu ungwiro chimene mulungu ankafuna pamene ilo lidzauke muchukitsiro ilo lidzakhala ungwiro amen o pamene ine ndiganiza za zimenezo mtima wanga umangotembenuzika eya iwo si maloto anthano chabe ndi pakuti atero Ambuye mulungu ananena chomwecho ndiye ine ndidzakhazikitsa moyo wanga pamenepo inde bwana mulungu ananena chomwecho izo zikukhazikitsa izo kwa nthawi zonse izo zakhazikika kumwamba ndipo ngati kachidutswa kakang'ono kakumwamba kali mu mtima mwanu izo ziyenera kukhazikitsa izo pamenepo ndizo zonse izo zimangopangitsa izo zonse kukhala bwino mulungu Inu munanena chomwecho, ine ndikukhulupirira izo, ndipo ndizo zonse, izo ndizokwanira. Sopano ife tikuwabweretsa iwo pansi basi ulendo sanafike, ndipo ife tikupezapo kuti pamene Mose ife tinazipeza izo sikwathawu akubwera uko kudzawira nkhosa za ayatero, ndipo ife tinafika podzapeza kuti Mulungu anayankhula ndi iye. Ndipo Mose ankafuna kuti aone ulemerero wake, ndipo Mulungu anamusonyeza iye ulemerero wake, ndipo uko kunali kuchita zozizwitsa ndi machiritso a uzimu. Ndikulondola uko woyenera kukhala ulemerero wa Mulungu. Yankhula za ulemerero wa Shekina, ife tiyenera kukhala nawe iwo usiku uno. Ndipo mbale ife tili Chikhristu chonse chikuyembekezera kudza kwa Ambuye ndi mkwatulo wa mpingo onse amene ali ndi chidziwitso chilichonse cha mawu. Chabwino, ngati ife sitingakhoze kukhala nacho chikhulupiriro chokwanira cha machiritso a uzimu, ife tingakhale nacho bwanji chikhulupiriro chokwatulitsa? Ine ndikukhulupirira pali mayitanidwe akulu amene akubwera. Ine ndikukhulupirira monga Davide ananena, iye anagona pamenepo ndipo anadikirira mpaka iye anamvetsera ndi kuyembekezera. Patapita nthawi anamva mphepo ya mkuntho ikudutsa masamba a mabulosi ikuzungulira-zungulira. Iye anadziwa kuti Mulungu anali kupita patsogolo pake. Mbale, ine ndikumvetsera mkokomo wa masamba, phokoso mutchire la mabulosi. Mulungu akupita patsogolo pa nkhondoyo. Ndiye tiyeni tidzuke ndi kuvala zida zonse za Mulungu, kusolola lupanga, kupita motsatira izo. Nkhondoyo ndi yathu ndiye, pamene ife tiona dzanja la Mulungu likusunthira chitsogolo kupyerera mu zizindikiro ndi zodabwitsa. Tiyeni tiyambe kutsatira. Sopano kenako ife tikupeza kuti Mose anatanganidwa kwambiri ndi ntchito yake ya ubusa, ndipo iye anayiwala china chake, chinthu chofunikira kwambiri chimene iye ankayenera kuti achichite. Iye anayiwala. Iye anali akumutenga usiku omwewo wa chiwombolo. Iye anali akumutengera mwana wake ku Igupto wosadulidwa. Ndipo Zipora, Mulungu akanamuphera iye nyumba ya alendo, koma Zipora anamudula mwanayo, chisindikizo cha pangano. Inu mukuchiona icho? Pasanakhale chiwombolo, munthu aliyense ayenera kukhala mu pangano, chifukwa Mulungu ali ndi pangano lero. Ndipo kotero Zipora anamudula mwanayo pangano, ndipo anabweza mkwiyo wa Mulungu. Ndipo abwenzi lero tonsefe tili ndi zitsitsimutso zazikulu kapena kuyesetsa kuti tikhale nazo, koma ife tikuyiwala chisindikizo cha Mulungu cha pangano, mzimu woyera, mwala wokanidwa. Womwewo mtondo umene umasakaniza ndi kumata zidina pamodzi. Kodi ife tingachite motani izo popanda iwo? Mulungu anati, izo zikanadzachitika kuti ine ndidzalemba malamulo anga pa magome a mitima yawo. Langizo likhale pa langizo, nzere pa nzere, apa pang'ono ndi apo pang'ono. Piritsitsani kwa icho chimene chili chabwino. Ndi milomo ya chibwibwi ndi malilime ena, ine ndidzayankhula kwa anthu awa. Ndipo uwu ndiwo mpumulo. Yesaya 28, izi zonse iwo sakanakhoza kuzimva, anatembenuka akupukusa mutu wawo. Munthu hakumenyera njira yake yopita kuchionongeko. Ndiye ife tikupeza kuti mkwiyo wa Mulungu utatha kuchotsedwapo, iwo ali uko mwigupto tsopano kuti akawombole ana a Israeli. Ine ndikuganiza uwu ndi mutu wokongola. Ine ndiyenera kuwerenga zina chabe za izo muli monse, ngati ife sitifika kwa zonse za izo. Mutu wa 12, tiyeni tiyambire tsopano wa Exodo 12 kuwerenga ndi kufulumira motsatira kumene. Ine ndiyesetsa kuti ndisakutopetseni inu, chifukwa ife tili nayo nthawi yayitali yoti tipitebe. Ndipo Ambuye anayankhula kwa Mose ndi kwa Aroni. Ine ndidikirira kamphindi chabe kuchitira kuti inu mutsimikize kuti mwapeza kuwerenga kwa lemba, pakuti ngati mutaphonye izo zoyimira zokongola chomwecho, ine ndikuzikonda izi. Tsopano apa pali nsembe yomwe ife titi tiyankhulepo tsopano. Tsopano iwo amakhala ndi mliri pambuyo pa mliri, Mulungu anali atachita mitundu yonse ya zozizwitsa ndi zizindikiro. mumayine ndikana funira kukwera pamenepo kwakanthawi pang'ono. Mulungu basi usiku wa chombolo anayamba kusonyeza zizindikiro ndi zodabwitsa ndi zozizwitsa. Mwaona, Mulungu nthawi zonse amakhala tensi ya moyo. Yana muza Mose, ine ndine. Osati ine ndinali kapena ine ndidzakhala. Ine ndine tsopano, tensi ya tsopano. Ndipo iye aliye mweyo, ine ndine usiku uno. Osati ine ndinali kumbuyo uko. Ine ndine. Ngero wapangano akadali yemweyo dzulo lero ndikwa nthawi zonse ngero yemweyo. Zindikirani tsopano apa pali chotsiriza. Yohana ali ndi utitiri, anali ndi nchenche, anali ndi zithupsa ndipo ine ndikufuna kuti inu muzindikire. Yohana ali ndi otsanzira, nyambule ndi yani, akuyesetsa kuti awatsutse iwo. Amachita zinthu zomwezo zomwe iwo anali kuchita. Mpaka izo zinapita nthawi yotalika kwambiri. Mwakuyankhula kwina, Yohana ali kulalikira uthenga. Yohana ali akupita limodzi nawo kuyesera kumatsanzira Mose ndi Aroni. Koma ine ndikufuna kuti inu muzindikire chinthu china. Ngati inu amene muti muwerenge tsopano, pamene ife tinasiyira usiku watha kuyambira pamutu wa 6 mpaka wa 12. Amatsenga awa, iwo amakhoza kubweretsa zinthuzo, koma iwo samakhoza kuzichotsa izo. Inu mukuzindikira, anali ndani munthu uja tsiku lina akuyesetsa kuti azichotsamo mu Baibulo ponena kuti njerekeza akhoza kuchita zozizwitsa zamachiritso. Uko nkulakwitsa. Mulungu anati, ine ndine Ambuye Mulungu wako amene ndimachiritsa nthenda zako zonse. Yesu anati, ngati nyumba igawikana pa iyo yokha, ngati Satana atulutsa Satana, ndiye ufumu wake wagawanika. Musamamunyozetse njerekezi. Izo nzona, iye ndi wanzeru kwambiri pa zimenezo. Satana sangadziponyera yekha panja. Iye amangokusokonezani inu. Ndizo zonse. Ayi bwana, Satana sangakhoze kutulutsa Satana. Ine kuziponyera ndekha panja. Bwanji, ine ndikudziwa bwinoko kuposa zimenezo. Zindikirani, ndipo inu musamupeputse Yesu Khristu ngakhalenso, chifukwa iye ndi mphamvu yapa mphamvu zonse. Musamachite mantha ndi Satana, bola ngati inu muli mwa iye. Koma ngati inu simuli mwa iye, inu kuli bwino muzinjenjemera. Koma ngati inu muli mwa iye, osati ngakhale imfa yomwe, ingakupwetekeni inu. Ndinu omasuka kumantha onse. Pamene ine ndiganiza za zimenezo, ine ndimafuna kufula haleluya, amen. Chabwino. Sobano ife tikufika kumliri wotsiriza, chinthu chotsiriza. Mulungu anati, ine ndatopa ndikupusitsidwa tsopano, ine ndipereka mliri wotsiriza. Tsopano ine ndikufuna inu muzindikire, mliri wotsiriza unali imfa. Tsopano ife takhalapo nazo zivomezi, ife takhalapo nazo nkhondo ndi mphekesera za nkhondo, ife takhalapo nawo mafunde amphamvu. Monga Yesu ananena kuti zikanadzakhala, nyanja ikubuma, mitima ya anthu ikulephera, vuto la mtima lochuluka, nthenda nambala 1. Mantha, kudodoma kwa nthawi, nsautso pakati pa mafuko, magalimoto, misewu, yotambalala, zinthu zonsezi, zinakwaniritsidwa. Koma mliri wotsiriza ndi imfa, osati kuyankhula mwathupi, koma kuyankhula mwauzimu. Imfa, mauzimu, mumpingo, inu mukuzindikira iyo inali pakati pa ana, imfa ya uzimu. Mpingo uli nawo mamembala ochuluka kuposa omwe iwo unayamba wakhalapo nawo. Ukuchita bwinoko kuposa momwe iwo unayamba wachitirapo. Ndipo komabe wofoketsetsa mu mzimu momwe unayamba wakhalirapo. Izo nzona ndizo basi monga izo zinali mu Igupto. Sopano zindikirani chinthu chotsiriza. Koma asanati, amen. Mulungu asanalole kuti imfa ya uzimu ivumbe. Yanapanga njira yopulumukira kwa iwo amene ankafuna kutero. Haleluya. Momwe ine ndikukondera zimenezo. Mulungu akukonza njira yopulumukirapo kwa iwo amene ankafuna kuti ayende mwa iyo. Tsopano, iwo amene sanafune chabwino, iwo anatenga imfa. Zindikirani tsopano, mutu wa 12 ndi meya 1. Mose, ndipo Ambuye anayankhula ndi Mose ndi Aroni mu dziko la Igupto. Anati, mwezi uno ukhale kwa inu chiyambi cha miyezi. Iwo udzakhala mwezi woyamba wa chaka kwa inu. Yankhulani inu kwa osonkhana onse a Israeli kuti pa tsiku la 10 la mwezi uno, iwo adzitengere kwa iwo munthu aliyense mwana wankhosa molingana ndi nyumba ya makolo awo. mwana wankhosa kwa nyumba. Ngati nyumba ili ya ingono kwa mbiri kwa mwana wankhosa, mumulole iye, ndiwo yandikana naye wapafupi ndi nyumba yake, atenge izo moringana ndi chiwerengero cha mioyo. Munthu aliyense moringana ndi kudya, adzapanga kuwerenga kwa mwana wankhosa. Mwana wankhosa adzakhala wopanda chirema zogongola bwanji. Wamphongo, chaka choyamba, chaka choyamba, kenyani, inu muzitenga izo kuchokera pakati pa nkhosa ndi mbuzi. Ndipo inu mudzaisunga iyo mpaka tsiku la 14 la mwezi omwewo, ndipo amenewo angakhale masiku folo. Ndipo gulu lonse la osonkhana a Israeli adzayipha iyo madzulo. Penyani choyimira, mwana wankhosa, kuyankhula mophiphiritsa, mwana wankhosa wa Mulungu, chitetezero chisanachitike chionongeko. Zindikirani, yayenera kukhala mwana wankhosa, yayenera kukhala wamphongo, woyamba kuchokera kwa mayi yake. Ameneyo anali Yesu, woyamba kuchokera kwa namwali Mariya, ayenera kukhala wopanda chirema, ayenera kusungidwa ndi kuyesedwa kuti yaone. Ndipo ndi zangwiro bwanji momwe izo zinamufotokozera iye. Iye anali mmodzi wangwiro. Iye ndani aliyense anachitira umboni kuti iye anali. Ngakhale Pilato anati, ine sindikupeza cholakwika mwa iye. Ndibweretsereni ine madzi ena. Zindikirani, inu mukuyankhula za iye. Ine ndikhoza kuyitana usiku uno ndikunena kuti, Zekariya, kodi iwe ukuganiza chiyani za iye? Yanga koze kubereka chonena chake. Ine ndikhoza ngakhale kumuyitana Eva, yakhoza kunena kuti iyo inali mbewu imene inalonjezedwa mwankazi. Ine ndikhoza kumuyitana Danieli ndikunena kuti, Danieli, nanga bwanji iweyo? Ine ndimuyika iye pa mlandu ndi iwe. Yangati iye ali thanthwe limene linadulidwa kuchokera ku phiri. Iye ndiye amene ine ndinati, kwa inu mwana wabadwa, mwana wa mwamuna wapatsidwa. Ine ndikhoza kumuyitana Ezekieli ndikunena kuti, kodi iwe ukuganiza chiyani za iye? Anati, ine ndinamuona iye ngati mitambo pansi pa mapazi yake akusuntha. Ine ndikhoza kumuyitana Yohane Mʼbatizi ndikuti, kodi iwe ukuganiza chiyani za iye? Yangati, ine sindinkamudziwa nkomwe iye, koma iye amene anandiuza ine muchipululu anati, pamene udzaone mzimu kutsikira ndikudzakhalapo, iye ndi mmodzi yemwe ati adzabatize ndi mzimu woyera ndi moto. Ine ndikhoza kumuyitana Mariya ndikuti, Mariya, iwe ukuganiza chiyani za iye? Mariya ngati, ine sindinamudziwe nkomwe mwamuna, koma mzimu woyera unandiphimba ine. Ndipo anati, chinthu ichi chimene chidzabalidwe mwa iwe chidzatchedwa mwana wa Mulungu. Ine ndikhoza kunena wosiyanasiyana awo. Ine ndikhoza kunena kwa Wachiroma, inu mukuganiza chiyani? Inu mukuti chabwino abwenzi ake adzachitira umboni, nanga bwanji adani ake? Tiyeni timuyitane Pilato, adatenga mbale ndi kusamba mmanja mwake ndikuti, ine sindikupeza cholakwika chilichonse mwa iye. Koma mtengenipo iye, kachitene chilichonse chimene inu mukufuna, kuyesera kuti apeze kukondereredwa ndi ndale. Iye anadzigwetsera yekha mu imfa ku mtunda uko mu Norway, mu Sweden. Pamene chaka chilichonse iwo amapita kumeneko kukaona madzi abulu wawo akutumphuka kachiwiri, ndipo nkumati ndi madzi amene iye anasamba mʼmanja ake kwa Khristu. Inu simungakhoze kumusamba iye kuti achoke mʼmanja mwanu? Ayi bwana, inu simungakhoze. Ine ndinayang'ana pa mkentuliyo wa Chiroma, kodi iwo ukuganiza chiyani za iye? Ndiwe mmodzi wa adani ake. Yaneka dzanja lake pa mtima wake ndipo anati, zoonadi, ameneyo ndi mwana wa Mulungu. Pilato anati, ine sindikupeza cholakwika mwa iye. Oyamba, iye anali atayima pamenepo moyipa kwambiri. Iye anali atakonzeka kutsutsa ndi chilichonse. Ine ndikumva kavala akubwera akuthamanga, akuthamanga kumatsika nsewu. Apa pakubwera mmodzi wa alonda ankachisi, yakulumpha kuchoka pa kavalo. Iye ali ndi kachidutswa kakang'ono kapepala katapindidwa. Iye akuthamangira pamaso pa Pilato ndipo akugwadira pansi kumupatsa iye kachidutswa kapepalako. Pilato wakale akutenga izo, inu mukudziwa, ndipo unali molawirira mmawa umenewo mokhala ngati Yana li asanamwe kofi wake abobe. Yana kwele pa mwamba hapo, ndipo anayangana. Ye anayamba kuyera. Maondo wake anayamba kugundana pamodzi. Tieni tiangane papiwa lake ndipo na lomediri vuto. Chimene china lembeda pa chidutswa chepepala icho. Kazi wake wachigunja anati. Usakare kantu kochita ndi munthu olungama uyu. Pakuti ine ndavutika ndi zinthu zochuluka maloto lero chifukwa cha iye. Judas Iskarioti wakale kodiwe kuganiza chiyani za iye. Yanati ine ndapereka magazi osalakwa. Ndipo iye anatenga chingwe ndipo anali mwamuna wokwanira kuti adzipachike yekha. Anamuyesa iye. Kodinu mukuganiza chiyani za iye Mulungu. Uyu ndiye mwana wanga wokondedwa. Mvereni inu iye. Anapitirizabe palibe cholakwika mwa iye. Ndithudi choyamba chochokera kwa mayi wokalamba. Mayi nkhosa. Mwana wa nkhosa anali. Yesu anali mwana woyamba wa namwali. Wobadwa mwa namwali. Ndithudi yankayenera kukhala namwali. Taona ni ichi, tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire kachiwiri kuti gulu lonse liyenera kumupa iye. Gulu lonse, ndi gulu lonse. Tsopano ngati munga zindikire penyani momwe izo zikuwerengekera. Inu mukhoza kuona kuti ndi chitunzi tunzi. Tsopano penyani.
14 days, the same month. And the whole assembly.
Siku la 14 mwezi omwewo ndipo gulu lonse la osonkhana Israeli lidzamupha iye madzulo. Ndipo inu muzindikira Israeli yense anayima pamenepo ndipo anati kutali naye iye mulole magazi ake akhale pa ife ndi pana athu. Iwo kuchokera kwa Kayafa njira yonse mpaka musi anachitira umboni imfa yake. Kutali naye iye. Tipatseni ife Baraba, inu mukuzindikira izo, ndipo iye anafa pa Filipo logo madzulo, iwo adzayipha iyo madzulo, ndizokongola bwanji, ndipo iwo adzatenga magazi ndi kuwapaka iwo pa mphuthu za chitseko, ndi pamwamba, mphuthu ya nyumba, momwe iwo azidyeramo izo, ndipo iwo adzadya nyama yosiku yowotcha pa moto, mkate wopanda chotupitsa. Ndipo ndi masamba owawa, iwo adzadya izo. Ine ndikufuna kuti inu muzindikire tsopano, mupirire nane, musadye iyo osadya yuisi kapena ya mphesa kapena ya madzi, koma yowotcha pa moto, mutu wake, miyendo yake, ndi kutumphuka kwake. Ndipo inu musalole kanthu ka iyo katsalire mpaka mmawa, ndipo icho chimene chatsalira chidzaotchedwa ndi moto. Zindikirani mokongola tsopano, inu mudatha kupha mwana wankhosa, kugwira magazi ake ndi kuayika iwo pa nsonga ya chitseko, ndicho chidutswa cha apa. Ndi pa mphuthu ya chitseko osati pa khomo pansi koma pa mphuthu ndi pa feremu. Ngati mungazindikire izo ndiwo mtanda wangwiro. Oh my, yanati ndipo pamene ine ndiona magazi ine ndidzadutsa pa inu. Zindikirani ndi tsiku lotani. Oh mwamuna wochimwa mkazi, mnyamata kapena mtsikana, mulole izi zilowerere mu mtima wanu wochimwa. Basi kusanafike kudza kwa Khristu, ndi nthawi yoti ife tizilingalira kudzifufuza tokha pa ife eni. Penyani. Tsopano iye anati madzulo iyo inaphedwa mwana wankhosa anali paso anabweretsedwa mkati mwa nyumba atawotchedwa mtundu wa mgonero ndithudi. Tsopano iye anati mulowe nyumba imeneyo ndipo musatulukenso mpaka mmawa. Amen. Kamodzi pansi pa magazi. Haleluya. Khalani pamenepo. Ine ndikuyembekeza inu mukumvetsa zimenezo tsopano. Bwerani pansi. Mimbulu yolira ikhoza kubwera pa mazenera. Ine ndikukhoza kwamva ena iwo akubwera ndikuona dona wang'ono amene analowa mkati ena atsikana ku Igupto. Ndikuti Marita, kodiwe sukupita kovina usiku uno? Ine ndilibe chikhumbo nkomwe. Pansi pa magazi, china chake chinachitika. Bambo anali wansembe wa nyumbayo, malo opatulika akale, nthawi yakale. Bamboyo nthawi zonse anali wansembe, ndipo iye ankayenera kuti aziyang'anira banja lake. ndikusintha kotani lero ana akumayang'anira bambo dziko la magono koma bambo anayenera kuyang'anira nyumba yake yankapha mwana wankhosa yankatenga udziwamba ndi kupaka iwo pa zitseko pa mphuthu ndipo icho chimakhala chitetezero chawo chabwino iwo ankakhala mkati ine ndikukhoza kwaona ena onse akupita akudyerekeza ndi kumapitirira kumati tayang'anani pa gulu lija la otentheka o ndi magazi ankhosa akale pa khoma kuyesera kunena chisokonezo ichi china chake chichitika koma izo zinatero chifukwa chiyani mulungu anenena chomwecho icho nthawi zonse chimakhala choonadi pamene mulungu anena chomwecho ndi zimenezotu pamenepo pansi pa magazi iwo analibe chikhumbo choti apite kunja amen inu mukuti chikhumbo mbale Branham uko nkulondola pakuti pali chotero tsopano aroma 8:1 palibe kutsutsika kwa iwo amene abwera pa khomo amen ine sindili kudzichitira amen ndekha koma ameni amatanthauza zikhale chomwecho ndipo ine ndikungomverera bwino kwambiri ine ndimayenera kufula amen taonani analowa pa khomo chotero palibe kutsutsidwa tsopano kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu amene samayenda mwathupi koma mwa mzimu ndi zimenezotu pamenepo mwa Khristu amakhumba kuchita zimene mzimu woyera ukunena kuti achite sindikusamala zomwe dziko likuyenera kunena palibe kutsutsika kwa iwo amene ali mwa iye akuyenda motsatira mzimu aisraeli amenewo onsewo anali mmenemo okhutitsidwa amen ndife apa tayang'anani pa izo ine ndikufuna kuti inu muzione izo tsopano patapita kanthawi apo panadzabwera mitambo inayamba kuuka usiku wautali anthu anayamba kudabwa kuti chikuchitika ndi chiyani kuno kukhala ngati kumverera kwa chilendo mbale ngati panayamba pakhala kumverera kwa chilendo pakati pa mafuko ndi usiku uno china chake chikukonzekera kuti chichitike haleluya ikadali nyimbo pamene ine ndiona magazi ine ndidzadutsa pa inu atate kuli bwino muyang'ane pa chitseko usiku uno mufufuze tayani zitini zamowa zimenezo kuchokera mu firiji mpukutu wa makati umenewo kunja kwa chitseko ndi kuyitanira msonkhano apemphero nyumba mwanu inu mukhoza kukhala dikoni inu mukhoza kukhala trustee inu mukhoza kukhala ichicho kapena chinacho koma taonani chimene ife tikusowa lero ndi chitsitsimutso chakachitidwe kachikale chotumizidwa ndi mulungu chobadwa ndi mzimu woyera kuliwongola fuko ndizo zoona ife sitikusowa za fioloje ndi zina zotero anthu mipingo yawo iwo akuyesetsa kupanga mipando yayikulu yabwino ndi malimba akulu ndi zinthu kumati ndine wagulu ili ndine wagululiro ndine wokondwa usiku uno kunena monga Paulo wakale pamaso pa mfumu munjira yomwe imatchedwa mpatuko ndi yomwe ine ndimapembedzera mulungu wa makolo athu haleluya mpatuko kupenga kupusa kwa dziko lapansi koma ulemerero kwa iwo amene ali mwa Khristu ndi chimwemwe wakufa haleluya inde bwana wobisidwa kutali mwa Khristu mukuti chabwino njerekeza anabwera ndipo anadzanditenga ine ayi iye sanatero inu munapita kwa iye baibulo linati ndinu akufa moyo wanu wabisidwa mwa mulungu kudzera mwa Khristu wosindikizidwa ndi mzimu woyera ngerekezi angakhoze bwanji kukutengani inu munatuluka kunja ndiko kulondola ngerekezi sanakupezeni inu zindikirani zokongola tiyeni tingopereka sewero laling'ono kwa ana ife tikufuna kuti iwo azigwire izi naonso tsopano penyani apa iwo ali nyumbamo ndi pafupifupi ola la ziro limenero zinthu zikuyamba kuchitika ine ndikuwaona iwo akuthamangira ku nyumba kuchokera kovina wakulowa mkati wakubweretsa pobwerera ku nyumba magalimoto akuthamanga kwambiri mphepo yolimba ikuomba iwo sakukhoza kudziwa komwe iyo ikuchokera iyo ikuzungulira njira iyi ndi njira iyo ngati kulibeko nthawi ngati imeneyo tsopano ine sindikudziwa komwe iyo ili iwo sakudziwa choti achite njira iyi ndi njira iyo Ndipo chinthu choyamba inimukudziwa ine ndikumva kung'ung'udza kwakukulu ndikubangula kukubwera kudutsa mdziko. Ine ndikuona bambo wokalamba wansembe akuyenda chokwera ndi chotsika pansi mwamphamvu basi monga iye akanakhoza kukhalira. Haleluya! Ine ndikumumva mnyamata wang'ono akuti abambo ndine wamkulu nyumba muno. Ine ndikuchita mantha. Usadandaule mwana, magazi ali pa chitseko. Chabwino, nchiani zonsezo, ine sindinamvepo mphepo ikuomba monga chomwecho atati. Chimenecho ndi chiweruzo cha Mulungu. Ndicho chimene ife talunjikako tsopano. Ife tinakana chifundo. Ndipo palibe chimene chatsalira koma chiweruzo. Pamene iwe ukana chikondi cha Mulungu, palibe kanthu kamatsalira kwa iwe koma chiweruzo. Ndiko kulondola mphepo yolira paliponse. Kuti zonsezi ndi zachiyani? Kusokonezeka kwa nthawi, kupsinjika pakati pa mafuko. Chiweruzo. Eya, inu mukhoza kuyika akhalidwe labwino muchigawo chilichonse. Ndipo inu mkusakhozabe kuziletsa izo. Amuna iwa akupita kokamwa, akazi akupita kosuta ndudu, inu mukupita kukapitilira kuzionetsero zanu. Inu mukhoza kumapitilira monga inu munkachitira nthawi zonse. Basi monga nkhumba kumatope ake. Ndi garu kumasanzi yake, kuposa mulemekeza nso Mulungu, kuposa kanthu kalikonse mdziko. Ndipo anthu amene akuyesetsa kuti azikhala moyo oyenera, inu mukumawa chaiwo oyera odzikutubuza ndi otentheka ndi china chilichonse, osadziwa kuti solo yanu yomwe yayesedwa pa miyeso. Ndipo sikuyembekezera kalikonse koma chiweruzo. Inde bwana, ine ndikukhoza kukaona kamunthu kakang'onoko kakuti adati tulukani panja ndipo mukayang'ane ndipo mutsimikizire kuti magazi wali pamenepo. Ine ndikukhoza kumuona mnyamata wang'ono ndi mtsikana akugwirana manja ndikupita pa zenera ndikuti adati bwerani kuno taonani apa. Ine ndikuona akubwera kudutsa Igupto mapiko awiri akulu akuda akupindira mbuyo ndi mtsogolo. Ndichiani chimenecho? Imfa! Ine ndikuona iwa kuthamangira pansi monga jonchi. Ine ndikumva kufula kukubwera kuchokera nyumba. Analibe magazi pamenepo. Imfa inakantha banjalo. Kulekanitsidwa. Iyo ikudutsa usiku unaponso mbale. Osati mathupi mwauzimu. Pamene iwo ankatsogolera za chilengedwe. Iye akutsogolera za uzimu lero. Icho chinali chitsanzo. Mtunzi. Ine ndikuziona izo kutaliko ndipo ndikuwaona akazi akuthamanga akufula ndipo banja lonse monga choncho mwana wa mwamuna wankulu analata afa. Ine ndikukhoza kuamva abambo wang'ono akupita mwana wang'ono akupita kukawagwedeza abambo ake kuti adati adati pitani mukayang'anenso mukatsimikizire. Ine ndikukhoza kuwaona abambo wachikulire akubwerera kuchitseko ndipo akuti inde mwana iwo alipo. Inu mukutsimikizadi kuti ndife otetezedwa atati. Inde bwana. Inu mukudziwa bwanji. Mulungu anati pamene ine ndiona magazi ine ndidzadutsa pa inu. Ndikwe kulondola kuyang'anira magazi. Apa pakubwera ngero akudzasuntha kachiwiri. Ine ndikuwaona iwo akusunthira mwamba akukhota kuchoka pamalo kupita pamalo. Ndikuwaona iwo akudzatsikira pa nyumba kenako akudzabwereranso. Ine ndaona magazi. Apa iye akubwera ku nyumba iyi. Ine ndikumuona iye akubwera. Ndipo mwana wang'ono yakuti, oh atati, inu mukutsimikizadi? Ndife otsimikiza mwangwiro mwana. Ndipo ngeroyo akutsikira pakhomo, akudzatambasula mapiko ake akulu kudalowe mkati. Yakuona magazi, ndipo akuuluka kumapita. Haleluya, vuto ndi chiyani? Iye waona magazi. Pambuyo pake, mverani apa. Ndipo inu mudzadya ndikulola mphindi yokha tsopano mpaka ine ndiongole izi tsopano. Pamene ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndife pomwe apa. Ndipo inu musalole kanthu katsalire kufikira mmawa. Tsopano zindikirani ndime 11. Ndipo potero inu mudzadya iyo mutadzimangira mchiuno mwanu, nsapato zanu pa mapazi anu, ndodo yanu mdzanja lanu. Mbale, inu mwakonzeka. Tiyeni titembenuzire pakali pano kwa Efeso mutu wa 6 mphindi chabe ndikuwerenga pang'ono pokhapa. Zamomwe ife tiyenera kuvalira na fenso pafupifupi nthawi imeneyo. Chabwino, Efeso 6:12 ina amene mukuziremba izo. Pakuti ife sitilimbana nawo mwazi ndi thupi Koma timalimbana ndi maukulu motsutsa mphambu motsutsa olamulira a ndima wa dziko lino motsutsa mizimu yoyipa malo a mwamba. Mukuona komwe kuli nkhondo yathu lero, mukuona chimene ngelo wa imfa ali ndi mphambu ya uzimu kuyipa malo a mwamba mwamba, malo akulu, malo akulu. Chifukwa chake tengerani kwa inu zida zonse za Mulungu kuti inu mudzakhoze kupirira a tsiku loyipa ndipo mudachita zonse kuti muyime. Imani, imani chotero mudadzimangirira mchuno mwanu pa inu ndi choonadi. Ine ndingomenya pamenepo chifukwa ine ndikufuna kubwerera kuphunziro langa. Mpenyeni iye yakupita patsogolo ndipo akuti chapa chifuwa ndi chisoti ndi china chilichonse ndikulakalaka ife tikana mumveka nsilikali ameneyo kwa inu pano. Koma ife tilibe nthawi, tiyeni tingotenga chiuno atadzimangirira ndi lamba. Uyo ndi lamba yemwe amagwirizira zina zonse pamodzi. Muzimange mchuno mwanu ndi choonadi. Mutsiku mbale pamene pali mitundu yonse ya malingaliro ndi kutentheka, ndi nthawi yoti mudzimange nokha mchuno ndi choonadi. Haleluya! Yesu anati, ine ndine choonadi, choonadi. Ine ndikukuzani inu pamene anthu akuti nanga bwanjizi, nanga bwanjizo. Ndi zabwino kuona choonadi chakale icho chitakumangirirani inu. Sichoncho izo kudziwa pamenewe wayima ndiye imani pamenepo. Asiyeni iwo aziti chabwino inu muli ndi ichi icho ndi chinacho. Inu mukudziwa pamene inu mwayima. Mukhale ndi zida zonse mutadzimangirira ndipo ndi mchiuno chozungulira apa chomangidwa bwino komanso cholimba ndi kukokera pansi ndi choonadi cha mawu a Mulungu chozikika mu mtima mwanu. Adyerekezi onse ku Gehena sangakhoze kukukhumudwitsani inu. Ukonkulondola inu mukhoze kukumana ndi Satana ndi kuti kwalembedwa. Haleluya! Ine ndikukuzani inu mbale, kodi inu munatenga njoka? Ayi bwana, ine ndimakhulupirira Yesu Khristu. Kodi inu munachita izi izo kapena zinazo? Ayi bwana, ine ndinalandira ubatizo wa Mzimu Woyera atamangira mozungulira chida atamangirira mchiuno choonadi. Tsopano Yohana ali atakonzeka pamene Yohana ali akudya, Mulungu akufuna kuti inu muvale inu musanadye mgonero uwu. Ndipo mbale inu musanati mudye iwo molondola, inu muyenera kuti muvale. Pakuti Mzimu Woyera umene uli mu mtima mwanu udzabweretsa Mzimu Woyera miyoyo pa mawu a Mulungu. Inu mukudziwa lomwe lilivutwa ndi mpingo lero abale. Ine ndikukhulupirira kuti mpingo uli muchikhalidwe chakuchepa kwa magazi mthupi. Magazi atuluka mwa iwo. Mwachitsanzo, bwanji ngati ine ndikanakhala dokotala ndipo munthu wankulu kwambiri wantali mapasisikisi nkubwerapo ndipo iye nkudzati kuti dokotala, ine ndine ofoka kwambiri, ine ndikulephera kudzuka, ine ndikungoza ndima pamenepo. Ine ndingati chavula ndi chiyani? Chabwino ine sindikudziwa, basi ine ndafoka kwambiri. Ine ndingati chabwino tsopano, kodi zinthu zina za mthupi? Inde, izo zili bwino. Ndipo ine ndingati chabwino, kodi inu munadya liti komaliza? Chabwino, iwe uli pafupi munthu wa mapaundi 180. Ine ndinadya chitumbuwa cha theka 100. Ine ndingati bambo, iwe ungofa ndi njala, pita ukadye chakudya chabwino chokwanira ndipo iwe sufoka kwambiri chomwecho. Ndipo ndilo lomwe lili vuto ndi mpingo lero. Ndife ochuluka muchiwerengero, koma mbale ife tikufa ndi njala. Haleluya! Inu mukuchita mantha kuti woyandikana naye wanu ayankhula china chake. Chimene ife tikusowa ndi kugwedezeka kwabwino kwa chikale kwa Mzimu Woyera. Haleluya! Manja onse mwamba mumlengalenga ndi kuti Ambuye ndidyetseni ine atadzimangirira ndi zida ukuguba chitsogolo. Zodabwitsa zinali zidachitika mu ndime ya 38 ife tikuwerenga izi. Ndipo gulu losakanikirana nalonso linapita kumeneko ndi iwo ndi nkhosa ndi gulu la ng'ombe. Mbale, gulu losakanikirana zodabwitsa zinali zidachitika. Chitsitsimutso chachikulu chinali chikuchitika. Anthu anali akupulumutsidwa akubwera mkati. Ndipo gulu linapita kumeneko kukatsa nzira zimenezo. Iwo anapita kumeneko, makachita ngati kuti iwo anali okhulupirira. Ndithudi, iwo anavala nsapato zawo ndi chilichonse ndipo anakhala okonzeka. Koma gulu lomwelo losanganikirana lomwe linadya mgonero ndipo linapita pakugubako linali lomwelo limene linayamba kung'ung'udza ndi kuwapangitsa ana apa mtima a Israeli mitima yawo kuti itembenukire ku Igupto aponso. Ndi zomwe zilipo siku uno mʼbale, kukhala ndi chitsitsimutso ndipo padzakhala gulu losakanizikana ndithudi monga chilichonse. Ena iwo adzayesa kubwera mʼmenemo kudzatsanzira pamene inu mukuyankhula zakukonzederatu. Wina wakana ndi mbira ine tsiku lina anati, nanga bwanji zimenezo ndiye ngati Mulungu anakonzeratu? Ine ndinati, ingowerengana Roma mutu wa 8 ndi wa 9. Ndipo inu mumvetsa. Ndipo ine ndinati, Mulungu amachitira chifundo iye amene wanchitira chifundo. Ndicha ntchito yanji kulalikira ndiye? Ine ndinati, imeneyo ndi ntchito ya inu ndi ine monga atumiki. Yesu anati, ufumu wa Mulungu uli ngati munthu amene anapita ku nyanja ali ndi khoka mʼdzanja lake. Iye anaponyera khoka kumeneko mʼmenemo ya analikokera ilo mkati umenewo unali utenga. Mʼmenemo iwo anali ndi akamba, mbozi za madzi, njoka, achule ubiriwira, njoka, china chilichonse. Ndipo iye anali ndi nsomba mʼmenemo. Haleluya! Ndi choyambirira inu mukudziwa pamene chitsitsimutso chinatha ndipo gonde wa uthenga utachokapo, kamba wakale anati, ine ndimadziwa kuti panalibe kanthu kwa iwo. Mbozi yakale ya madzi inati, ine ndikuzikhulupirira izo inenso. Kubwerera ku nkhumba kumatope ake kumene, serpenti inati, ine sindimawukhulupirira iwo kuyamba ndi kuyamba. Koma kuli nsomba zina kumeneko, haleluya, haleluya, yakwana nthawi yoti azitumiki apunyere ukonde wa uthenga aukokere iwo mkati. Mulungu amadziwa imene ili nsomba. Iye anali kamba kuyamba ndi kuyamba, ndipo iye anali nsomba kuyamba ndi kuyamba. Mulungu akudziwa chimene chili, ine sindimadziwa. Ndi ntchito yanga kuponyera ukonde mu mtsinje ukokera iwo mwamba ndi kuti ndiyawa pa mbuye. Haleluya! Amen! Ndithudi, ndi zimenezo, ndiwo ukonde wa uthenga. Inu mukudziwa tsiku la lero, ine ndinapita kuno osati kale litali kumalo, iwo anati, ife tikhala ndi mgonero. Ndipo iwo anatenga chidutswa chakale chamkati, ndipo anawudula iwo monga chonchi mzidutswa. Ndipo anapereka iwo pakati pa gulu la anthu kumeneko, ndipo aliyense mu mpingo anadya mgonero. Mʼbale, zimenezo sizoona, mtima wako yenera kukhala pa chiyanjano ndi Mulungu iwe usanadye mgonero. Yesaya analosera za zimenezo mutu wa 28 ndi ndime 8. Ngati inu mukufuna kuti muziyang'ane izo, iye anati, magome adzadza masanzi za nyansi zonse ndi zauve paliponse. Iye anati, ndani yemwe ine ndingakhoze kumuphunzitsa chiphunzitso? Ndani yemwe ine ndingakhoze kumupatsa kumvetsa? Iwo amene achotsedwa kubere ana athu ang'ono kumbuyo kuno kumangosewera pamenepo, pamene ife timayenera kuti tizimuphunzitsa wina wake mphamvu za Mulungu. Ife tikukanganabe ngati zili zolondola kuti tichite izi kapena izo. Magome adzaza ndi masanzi. Ine sindingakhoze kuyimira pamenepo, tiyeni tipitirire. Ine ndiyenera kufika pamalowo. Chabwino, iwo anali atavala zida zawo, malamba awo, iwo ankaguba kutuluka. Iwo anabwera morunjika kumene ku nyanja yofiira. Farao anasangalala kuwalola iwo kuti apite. Ndipo pamene iwo anadzafika ku nyanja yofiira, pamenepo iwo anaona ankhondo ake akubwera akuwalondola iwo. Ndipo pamenepo iwo anali anamanga misasa apo pomwe mapiri ndi zipululu kumbali iyi ankhondo a Farao akubwera njira iyi, nyanja yofiira patsogolo pawo. Koma njira ya Mulungu inadutsa pa nyanja yofiira. Malingana ngati ndikudziwa kuti njira yake kutsogolera ndizo zonse zimene ine ndimazisamalira, muzingopitirira kumayendabe. Anati Mose, haleluya, tenga ndodo imeneyo, ziyenda uzipita cha kumadza amenewo. Amen. Ndi chiyani chiti chichitike Ambuye? Imeneyo si ntchito yanu, uzingopitirira kumayenda. Amen. Pazilalikira ni uthenga Tom Meredith ndi ena nonse ya ino anyamata. Kodi chichitike ndi chiyani? Si ntchito yanu, muzingolalikira basi. Muzipereka matamando kwa Mulungu. Hapa iwa kupita, haku suntila kumusi uko. Mozi, maole mba wanane nakuti murunga anati mulawira moto lija. Ndipo yana angana pansi ndi maso okia. Ndipo anati, amene yana tero, nyanja ufira, inajira manta. Ndipo yenamba kubere na mbuyo. Ndipo Israeli, anadutsa pantaka yowuma. Sana detse, ngakale mabazi yao ndi matope. Chabwino, anyamada wanabwera anati, ndife antu basi, monga iwaliri. Ndipo ife, timabembeza, timozi mozi monga iwa machitira. Kote rofe tijida zimenezo. Ndipo, pamene iwana kafika kumeneko, iwana beza kuti iwo, saka na koza kukwanitsa hizo. Ndipo ndi chachimene chiti chizajitike limozi na masiku wa wambare. Pamene ntawi yore kanitsa izafika. Ndipo kwa inu, iwe membala wofunda wampingo. Amene ukesetsa kuti utsanzire chikristu limozi na masiku wawa. Inu muzayesa kutsatira gulu la nzimo yera lija. Ndipo inu muzabeza kuti magudumu anu aza gulugira kutari matope kina kwake. Kukonkulondola, anali anamaliteni anapita kukakumana ndi ambuye. Five ya iwo anali ochenjera. Ndi five opusa. Iga ni mafuta munyali anu. Ikonze ni ziwala. Limozi la masiku wawa iwaza pita mwamba. Ndipo kunali kulira ndi kusisima ndi kukukuta kwa mano. Jibai gupto osadulidwa jabu anjiwo sana teku kwa nitazimenezo. Iwana li osadulidwa. Iwo sana li mubangano. Ngadiwa gana kala wakulubi lida odulidwa. Murungu aganene laguti awazindigire iyo mofanana monga yana muzindigirira Israeli. Hule merero, ine ndika nakonda ndika nakala pawiri usinku wanga pakali pano. Ine ndiku mvelera machipembedzo. Ine nditudi ndikutero. Zindikirani, iwo anali osadulidwa. Iwo sana li mubangano, ngakhale iwo anali amuna. Iwo anali atavala bwino basi, ndi bwinoko. Iwo ankakhala mabwino basi. Iwo anali ndi nyumba za bwinoko. Iwo anali mugulu la bwinoko la anthu. Kuganiza kwa chidziko. Iwan kapita kuchari chichi mozi mozi ndi mene ena onseo wanka chitira. Iwana li hata tati ilan tau yonseo. Musa ndi uze ineguti iwo sama zwa jiri yonse chokuza murungu. Yosefe anali hata wauzagare. Ndipo anafaritsa nkhani kumusi kumeneko. Zaka 400 mbuyomo. Zedi iwana tero. Kuma iwana ganiza gulu la otenteka ilo. Ifeti koza kujira jiri yonse jimene wanga koze. Kuma iwa analepera, murungu anazindikira ndulidwe oka, hapo iwa anapita. Zosa dabuitsa Davide wangono wakale anaima anati, inu mkudanta uzagundiuza ine kuti, maguru angondo wa murungu wa moyo, anga imepano, mkumusi ya mfilisiti osa dulidwe ameneyo, anyoze magama wa murungu wa moyo, ya anati, ndike ni ine, pachina chake, ndirole ni ine ndipiteko, inde bwana. Tipate nife a David ena. Amene iwo hana zaoloka ntsinjeo atafika kutsia linalo. Murungu anango tsegera izo nkati. Hapo panari ogwiriza nchito akalewo. Kodinu munga kweze kulinga lida mwame ayuda jana mverera. Hanangana kumbuyo uko. Ndipo hapo panari chintu chomwe chochimene chinka banga. Ndiku wakwabula iwo. Ndiku mawa menya pansana bao. Ukala pole zeka. Ndiku wakwagera iwo uko monga chonchi. Anari atafa. Hawi andama munyanja. Mbare, pameneiwe udutsa nyanja yofira ya magaza Yesu Kristu. Chizoro wezi giri jonse jagare chonyansa jimene china kupititsa iwe kuzintu zimene iwe suka na koza kuzijita. Iwe uzazipeza izo zidafa mu magaza Yesu Kristu. Haleluya. Kukonkulondola. Ziku ya ndama kumusi kwa ntsinjewo. Zosa dabuitsa mose analowa munzimu. Sobano inumukunena zaife kukala ndintundu wina wachibembezo chatsobano. Yanga nani baizi, Miriamu neneri wankazi, yana angana kunja uko, yana tenga nkocho, ndipo iye anayamba kumenya ndi kumavina, ndipo iye anatsikira mphepete manyanja haku vina haku menya nkocho iyi, ndipo anakazi a Israeli anantsatira iye haku vina ndi kumaimba, ndipo haku menya nkocho iyi. Ndipo Mose anakweza mwamba manja ake, ndipo anatengeka kwambiri munzimo era. Mpaka ya anaimba munzimu. Haleluya. Ukonkulondola. Ukonkulondola. Mzimu era omwewo umene unaliba Mose uli nyumba ino sikuno. Haleluya. Mozi mweyo yemwe hana mupangitsa Miriamu kuvina. Halibano sikuno. Murungu ndi murungu. Ndipo sama sinta. Inde bwana. Ndiye inu mukuti tanganani paguru ilo la otenteka. Koma panali bali yensa amene anasekedwa pamenepo yonse anali atapita. Iwo anali nazo zonsezo kwa iwo eni. Oh, izo zidzakhala ulemerero posachedwapa. Tinali ndi nthawi yopambana. Pangana niba iwo, tieni tiwaone iwo, kwa mpindi zingabo tsopano. Ngatife, tinga wafikitsa iwo, kutantwe, mwamini tiangabo, otsadirawa. Ngatife, tinga kweze kutero. Ine, ndajedwa tsopano, mundikuru gire ine. Kuma ine, ndikungo mvele labuno kwa mbili. Ine, sitinga kweze kusia, pagalibano. Kotero, digira ni miniti yoka. Ngati inu mungate, tieni, tiangane ba iwo, pangono boka. Oh, ine ndima gonda kuwaya ngana iwo. Nyimbo ya iguru yo itata, ndiku fula kwa kukuru, ndiku kala ndi aleluya, ntau yo bambana, iwana yamba kudutsa nchikululu. Ndiko, anawa sokolega iwo moru njika kumene, kumadzi wo wawa. Kodizo, sizo dabwitsa, oh my. Mpaka kukalo wa muyesero, mpaka kumene madzi, anali o wawa, ndiko iwo sanka koza kumwa. Iwana libega ntukoti aje, analibe choti aje, ndipo madza anali o wawa, ndipo taonani, sinjo mene wo wa mara, madzi o wawa, ata igidwa munchira ya murungu, yanali kuwatsogolera anake. Kulizo, siza chirendo, zimaone kangati murungu, akana zirambalala izo, kumayana watsogolera iwo, moru njika kumene, kumadza ameneo. Ena kudutsa madzi, ena kudutsa namondwe, ena kudutsa maesero aguya, kumaonse kudzera magazi. Ndiyo njira ya murungu, yo watsogolera antu ake. Inde, hata imirida pamenepo, kodife, tijide chiani. Haleluya, ife tawatsatira mbuye, ife tabwera kudutsa magazi, ife tadzileka nitsatoka. Mosanati imani nji, ndiko kulondola, ndiko muyesero lilonse yadza panga njira yopulumukirapo. Hanali chitsamba cha ching'ono chitaima pambali pamenepo. Haleluya, yanatula chitsamba chimenecho, ndipo anachiponyera icho madzi. Ndipo madzi amenewo anakhala okoma, akutumphuka, okondwa. Ndintawi inanso yofula yomwe iwo analinayo. Amen. Tawi yomwe yonjiregezi hakutsegereza iwe pagona hakuti ine ndimupezeketsa iye pompano. Nyamata iye sanga koze kusuntha tsopano. Ine ndimupezeketsa iye pompano. Ndi ambuye adzabwera ndipo ntanda udzabwera patsogolo pathu pomwe. Ndipo haleluya kutali ife tidzapita. Dokota alakati paribe chomwe chinga chitike kwa iwe, oh my, oh wina akati iwo kudziwa, iwo kupenga, iwo uchita misala. Kapena china chake chonga zimenezo, ndiye murungu adzabwera, kudzatsanulira ndalitso pa iwe, ingo iwa alaza zimenezo, murungu amadziwa kumene iye akutsogolera. Amen. Psh, ine ndikukhala ndi nthawi yovuta pano, ine ndikukuzani. Zindikirani, wana libejiri jonse joti aje, muru wa ungono wa nkate, umene iwo, wana linao, iwana li hata ujagare iwo. Kodife, tijida jiani, tsopano, anati, nonse inu, pitani muka gone, ndipo muka sare usiguno. Kodinu muremba, mwaye serapo zimenezo, zima kalabu ino ntawi zina. Ndipo mawa otsatira, iwana duruga kunja, ndipo abo, panali timitanda, tati ngono tankate, tita ugera pansipomwe. Murunga nali atavumbi tsankate kuchokira kumwamba. Chabwino, iwana tola izo, ndiku yamba, kulawa izo. Bwanji, akuti izo, zikukoma ngati uchi, ndinkate opika. Oh my, zikuchita chiani, zikukoma ngati uchi. Iwo, anayamba kuja izo, anati, bwanji, izo ndizabwino. Ndipo iwo, anango yamba, kusonka nitsandiku magia. Pakuti ndani akanati asakale nazo izo. Ukoma ngati uchi mutantwe. Inu mkudziwa, ine ntawi zonse, ndima nina Davide, ndinkhosa ya ingono iyo, lege ni ambusa, kapena chikwama, chikwama chomwe iye, analinacho. Iye ntawi zonse, ankanyamula uchi menemo. Inu mkudziwa, ndipo ntawi ili yonse, ina mwankhosa zake kadwala. Ya madurutsa uchi menemo, ndipo wa maubaka, kubaka pamala wala imu. Umene onali machiritsa wakale, ndipo chintu choyamba inu mkudziwa, nkhosa zimakhoza kufika pamwamba apo. Ndiku pita kukanyambita patantwe limenero. Ndipo pamene iwo hanyambita patantwe limenero. Iwo hankanyambita po uchi. Iwo hankanyambita mwala wala imu. Ndiku machiritsidwa. Kodizo sizo adabwitsa. Bwanji ine ndirindichi kwa majonse yodzaza ndi uchi pano siku uno. Ndipo ine ndichika icho patantwe. Kristu Yesu. Ndipo inu nonse ana nkhosa mupite mukanyambite patantwe limenero. Nyambita kunyambita kunyambita. Ndipo umakhala wotsimikiza kuti utulukamo menemo. Haleluya. Inde bwana. Oh, inde bwana. Kuti akhalapo tali wanthawi yonse imene ali pa ulendo. Ndipo iwo amatha, iwo samasiya nkomwe. Tsopano, iwo anali woti azisonkhanitsa wokwanira usiku uliwonse kuti akhalepo mpaka usiku wotsatira. Ngati iwo anasiya chilichonse kuti tsopano tisonkhanitsa wochuluka kwambiri usiku uno, sitidzabwerera kuchitsitsimutso mawa usiku. Ife tingosonkhanitsira mmenemo wochuluka wonse usiku uno. Ndiyenu mawa usiku tidzakhala nawo wochuluka wotsatira kwathu. Ayi ayi, izo zimakhala ndi mbululu mmenemo. Inde bwana. Ndilolo mwe lili vuto ndizo kuchitikira za anthu ambiri. Inu mukuti chabwino mbale, ine ndinkakhala ndi chisangalalo. Inu mwayesera kusunga china chake mbale, zomwe ine ndinali nazo siku atha zapita, zomwe ine ndili nazo tsopano. Haleluya, amen. Zowachitikira anthu ena zili ngati chitsime chong'aluka. Inu mukudziwa ukonkulondola. Tiyeni tizilenga nyama yatsopano siku uliwonse, tizipanga sitepe yatsopano siku uliwonse. Ndipo izo zinkayimira ndizo ndendende choonadi mbale ukonkulondola. Chimene ife tikusowa ndi mzimu woyera wachikale. Oh, ife tili nawo matchalitchi ambiri. Oh my, mamembala abwino. Oh, ndalama zochuluka matchalitchi masiku ano. Zedi zochuluka momwe ino mukufunira zoti muziyendetsera nazo chalichi. Ife tili nazo zonse izo, koma ife tilibe moto. Kodi inu mungalingalire kupita kumusiku uno kukagwira ntchito za magali moto ndi kumanga ndandanda wabwino waukulu wa sitima apa, ndi kupeza munthu wophunzira wabwino yemwe amadziwa kuyendetsa izo, kumukhazika iye pansi pa mpando wapamwamba, ndipo anthu onse ali mkati kuti chabwino tiyeni ife tizipita. Ndipo kukankha kukankha palibe choti chipite. Iye anafika nkuti kuli bwino ndikokera muluzu. Iye analibe ngakhale nthunzi yokwanira yoyimbira muluzi ndikokulondola. Anthu ambiri alibe ngakhale nthunzi yokwanira kuti anene ameni. Inu mukhoza kukhala nazo maulere. Oh, haleluya. Chimene ife tikusowa usiku uno, mdetserani, chitukuko chimabwera ndi moto. Bwererani ndipo mukapeze mafuko omwe amagwiritsa ntchito moto. Moto umapanga zovala zanga, moto umapanga kuwala, moto umaphika chakudya changa, chilichonse chimabwera ndi moto. Ngati inu mukukhala muchitukuko chamakono, inu mumakhala ndi moto. Ngati inu mukukhala mukukhalapo kwa uzimu kwa Mulungu, inu mumabatizidwa ndi mzimu woyera ndi moto. Haleluya. Londola. Iwana ponyera nthunzi ina mmene mombale, chimphika chakale chaching'ono, kuphika ndi kuphulika ndi kulumpha ndi kutumphuka. Chinthu choyambirira inu mukudziwa, inu mumakokera kherere. Ndipo kutali kumusi kwa kanjira iye amapita ukonkulondola. Izo ndi zomwe ife timazisowa. Zikundikumbutsa ine nthawi ina mbale ndi ine tinali kuno ku Lancaster Creek. Ndipo ife tinali kuyenda pamenepo, ife tinali ndi kamba wakale. Ndipo icho chinali chinthu chooneka moseketsa kwambiri. Iye amakhoza kuponya mapaza amenewo pamene iye ankayenda. Ine ndinamutenga mtsikana wanga wang'ono awiri ayiwo tsiku lina pafupi wamkulu chomwecho. Ine ndinali nditayima pamenepo lero ndikuwayang'ana ana ang'ono amenewo. Ndipo ndimaseka, iye amayesa kusisita mutu wake ndi phazi lake monga choncho. Ine ndinali kuyang'ana pa iye. Ndipo mwansanga pamene iwe umukhudza iye kapena china chake, iye amapita ubwereranso muchigoba. Umo ndi momwe zimakhalira ndi zina zachipembedzo chozizira chakale chomwe ino muli nacho lero. Ine sindidzabwereranso kuchitsitsimutso chimenecho. Ine ndine wa Presbyteria Methodist Lutherani. Ine ndine wa ichi. Haleluya. Iye sanagwirizane ndi ine. Ine ndabwerera muchigoba. Pitirizani. Oh, chipembedzo chakale chotsekeredwa mkati chimenecho chakamba. Ine ndinati ine ndimukonza iye. Ndipo ine ndinamutengera iye kuntsinje. Poyamba ine ndinapeza ndodo. Ine ndinayesa kumumenya iye. Izo sizinachite ubwino uliwonse. Basi sizinachite ubwino pang'ono. Iye anangogona pamenepo. Ndipo ine ndinangomukwapula iye mwamphamvu monga ine ndikanathera. Iye anangogona pamenepo. Inu simungakhoze kummenyera iwo kulowa mwa inu, osati mpang'ono pomwe. Ayi, palibe chifukwa choyesera izo, kuwaopseza iwo ndi chilichonse. Ndipo ine ndinamutulutsa iye kunja. Ine ndinati ine ndimukonza iye. Ine ndinamuponyera iye pansi madzi, mathovu pang'ono okha anatulukira. Iye anangokhala mwanjira yomweyo. Chabwino inu mukhoza kuwakonkha iwo, kuwatsanulira iwo chambuyo kutsogolo chilichonse chimene inu mukufuna. Iwo Agalo wamenemo, wochima, wouma, ndikutuluka mowonyowa, ndizo zonse, wochimabe. Inu mukudziwa momwe ine ndina mupangitsira iye kuti asunthe. Ine ndinapita kukatenga nkhuni zodzadza dzanja ndikuyatsa moto waung'ono ndikumukhazika nyamata wokalambayo pamenepo. Iye anasuntha pamenepo mbale. Ine ndikukuzani inu chimene mpingo wakusowa lero ndi moto wa nthawi zakale wa mzimu woyera woyaka pansi pawo. Ulemerero kwa Mulungu ndiyo chimene ife timachisowa. Moto udzasuntha mpingo ndipo palibe chinanso ndikokulondola. Inde Bwana. Chabwino icho chinali choyimira, choyimira chokongola. Inde Bwana, izo zinkamira china chake. Pamene mana amenewo ankagwa, izo zinkatanthauza. Mulungu anawapatsa iwo atawoloka nyanja yofiira, choyimira cha magazi. Ndipo gwiritsa ntchito anafa, Mulungu anayenera kuchirikiza moyo wawo. Ndipo iye ankayenera kuwapatsa iwo china chake, okhala kuti iwo anali atadzirekanitsa okha ku dziko la kwawo. Ndipo iwo anali uko muchipululu. Iwo anali amwenda njira kumeneko. Iwo anali paulendo ndipo Mulungu anenera kuchirikiza moyo wawo. Kotero iye analonjeza kuti iye adzawapatsa chilichonse iwo anali kuchifuna. Kotero iye anachita zimenezo. Ndipo iye anavumbitsa mana pansi. Chinali choyimira chokongola. Pa tsiku la Pentekoste pamene mpingo uwu unakhazikitsidwa, mpingo wa mzimu woyera, iwo analekana ndi mipingo yawo yonse ndi china chilichonse kuti atuluke kuti adzalandira ubatizo wa mzimu woyera. Ndipo iwo anali kuyembekezera pamenepo kodi ife tichite chiyani. Mbuye wathu anakwera kumwamba, koma iye anatiuza ife kuti tidikire pano kwa kanthawi ngati tingokhala kwa kanthawi pang'ono. Iye ankati atitumizire ife china chake choti chidzatidutsitse ife. Oh, ndili ndi njala kwambiri, anatero Petro, kuti amuone iye. Yohana anati, oh Petro, iwe ungachita chiyani utamuona iye? Mai, chabwino, ine ndingati, oh, ine ndikupepesa kuti ndinamukana iye kunja uko. Ine sindidzachita nso izo. Ndiye zonse mwadzidzidzi apo panadzabwera kuchokera kumwamba mkokomo ngati mkokomo wa mphepo ya mphamvu unatsika pansi. Osati mwamuna wina wa Chiroma wokhala ndi kolala yake yotembenuzidwa kumbuyo kubwera kudzawapatsa iwo mkati kapena mtundu wina wa mgonero. Osati mlaliki wina wa Chipentekoste kunena kuti ine ndikukupatsani inu dzanja la manja la chiyanjano. Ndipatseni ine miyezi sikisi yakuyesedwa kuyika dzina lake pa buku. Ayi ayi. Chabwino, umo ndi momwe ife tikumachitira izo lero. Koma mbale, ine ndikukuzani inu, izo zinali ngati mphepo ya mkokomo ya mphamvu inabwera kuchokera kumwamba, inadzadza nyumba yonse imene iwo anakhalamo. Haleluya, mbale, nyumbayo sinali yayikulu mokwanira kuti wasunge iwo. Kunja mmisewu iwo anapita, akuimba, akurumpha, akuvina. Ndipo dikirani miniti mlongo, na mwali Maria anali mene mwana Yenso, inde ya anali. Kuchita ngati iye anali woledzera. Kodinu mungalingalire na mwali Maria. Kodinu mungalingalire kunena zimenezo mumpingo wa Katolika, Methodist, Baptist, Presbyteria kapena kwina kwake. Na mwali Maria anali pansi pa chikoka cha mzimu woyera hakudzandima ngati wina wake woledzera. Ndipo ngati Mulungu anawapanga mayi ya Yesu Kristu kupita kumeneko kuti akalandira ubatizo wa mzimu woyera. Yasanapite kumwamba inu simudzakafika kumeneko chilichonse chochepera kwa chimenecho. Mwinanso mukhoza kuchotsa kukhuthala makola lanuwo ndi kubwera kuno ukonkulondola. Monga Namani wokalamba pamene Namani anapita kumeneko kuti akalandire ake, Elisa anamuza iye kuti atsikire kumeneko akasambe ka 7 kapena kukazivika ka 7. Oh my, momwe izo zinapwetekera kutchuka kwake. Ha, anati kodi madzi akuntunda uko siyabwinonso chimodzimodzi? Kodi mpingo wanga suli wabwinonso? Ayi, Mulungu anati kumusi kuno. Chabwino tsopano mbale Branham, ngati ife tingapite kumeneko ndipo kukakhulupirira izi ndi kukakhulupirira izo, ife tidzakhala ndi mpingo wabwino ndi kumachita ndi aliyense mabwino. Ndipo ine ndizikapereka ndalama pang'ono mu umodzi. Ayi Bwana, kupatula munthu atabadwa mwatsopano, iye mwanjira iliyonse sadzalowa mu ufumu. Kotero ine ndikukhoza kumuona iye akuyenda kunja uko kotulutsa mapazi ake matope ngati mphaka mu manyuchi. Inu mukudziwa kuyenda kunja uko. O, ine ndikuganiza ine ndiyenera ndikachite zimenezo kuzolika pansi izo zivulaza kuchuka kwake anabwererako hakadali ndi khate lake mene iye anati ka 7 nthawi yake koma iye atatha kuchita ka 7 khungu lake linabwera kwa iye ali woyeranso bale ine ndikukuzani inu anthu ena amati ine sindikukhulupirira kuti ine ndiyenera kupita kuguwa ndikukalira ndikumafuula pamenepo mamina pamenepo monga ena onsewo amachitira kakhaleni kumbuyoko ndiye ine nditenga njira ndi onyozeka ochepa ambuye ine ndayamba ndi yesu ambuye mundipyoletse ine uthenga wakale uwu wandigwirizira ine mbale pamene ine ndinali kuyima pamenepo pamaso pa madokotala iwo unandigwirizira ine pamene wamisala ankathamangira pa nsanja nkudzati ine ndimupha iye usiku uno iwo unayima pafupi ndi ine mumaola amayesero pamene ndege zatsika pansi ndipo oyendetsa ndege ali oyera pamaso pawo uthenga wakale uja unayima pafupi ndi ine pamene adokotala anati iye ali ndi mphindi zitatu kuti akhale ndi moyo iwo unayima pafupi ndi ine pamenepo iwo ndi wabwino tsopano haleluya ine ndikukondabe iwo sindingakhoze kupeza zokwanira za iwo ukonkulondola chabwino kodi izo zikuimira chiyani kwa ife chabwino pamene iwo onse analedzera pamana tsopano awa ha eya kubwera kuchokera kumwamba tsopano mose sanene kuti kaphikeni mikate yowonjezera usiku uno analibe kanthu kophikira nako iwo anali alendo iwo anali amwenda njira ndi alendo ndipo kotero iwo analibe kanthu koti aziphikira nako ndipo mulungu ankavumbitsa iwo kuchokera kumwamba ndikulondola uko ndipo pamene mulungu amavumbitsa iwo kuchokera kumwamba iye anavumbitsa mzimu oyera kuchokera kumwamba chabwino inu mukuti tsopano kodi mose ananena chiyani kumbuyo uko iye anati aloni ine ndikufuna nyamata ino mupite kumeneko tsopano mukavale majeketi anu tsopano chabwino ine ndikufuna nyamata ino kuti mupite kunja uko ndipo mukati tengere ife maomeri odzaza akulu angapo ndipo ine ndikufuna kuti inu mukatengere izo mkati ndikukasunga izo mukazibweretse izo zinkasungidwa malo oyeretsetsa izo sizinkaonongeka izo zinkasungidwa malo oyera anati izi ndizachiyani chabwino monse kudutsa mibado yanu yonse wansembe aliyense yemwe ankadzozederatu kuti adzakhale wansembe amene amabwera malo oyera kuti akakhoze kulowa amenemo ndi maomeri awa ndikukatenga mana ena apachiyambi ndikutulukamo ndikudzayika izo palilime lake ndikumola iye kuti alawe chifukwa iye amakhala woyenera iye ndi wansembe ndipo tsopano amabwera kuseri kwa chophimba tsopano inu mudzakhala ndikulawa kwa mana apachiyambi amene ankagwa pachiyambi ndicho chimene iye ankanena ndikulondola uko ndipo ndizo zimene zinkapita kudutsa mu mbado tsopano izo zili ndi chochita chanji ndi pentekoste oh ndipo iwo onse anali akudya mana abwino amenewo ndipo kukuwa ndi kufuula ndi kumapitiriza kunja uko ngati gulu la anthu oledzera bwanji wina anati kodi ife tichite chiyani petro anati lapani modzi aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la yesu khristu kwa chikhululukiro cha machimo anu pakuti inu mudzalandira mphatso ya mzimu oyera pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali ngakhale onse amene ambuye mulungu wathu adzawayitana mʼbale haleluya munthu aliyense amene amakwaniritsa zofunikira za mulungu ndi kudzakhala wansembe kuti azikalowa kuseri kwa chophimba ndi kudzilekanitsa yekha kwa dziko lapansi amalandira osati kokha zodzadza mkamwa koma mtima wodzadza ndi mana apachiyambi amene anagwa pa tsiku la pentekoste osati china chake chooneka ngati iwo koma china cha chinthu chenicheni haleluya ulemerero kwa mulungu kulondola apo iwo anapita akungosunthira chitsogolo kodi iwo ukhala motalika bwanji mpaka yesu adzabwere mana anakhalabe mpaka iwo atafika ku dziko linalo ndipo anatenga chimanga china chakale ndikulondola uko tsopano kodi ife tili ndi nthawi yanji oh pepani ine ndachedwa ndi maminiti 25 okha mayi izo ndizachilendo kuti ine ndidutsitse malire mochuluka chomwecho sichoncho izo chabwino mukamphindi chabe chabwino ine ndili ndi maminiti enanso 5 ndipange izo kukhala theka la ola mofanana bwanji zimenezo chabwino jieni tifike apa ndikugunda mutuwo mwansanga ndithu yohana ali atadutsa muchipululu tayang'anani banthuwo monga momwe izo zilili lero atumiki wosati mukhumudwe taonani apa basi monga kumakumbukirani ong'ong'odza amenewo palibe mmodzi wa iwo amene anakalowa mdziko linalo palibe mmodzi wa iwo koma iwo anang'ong'odza ndi kudandaula yohana ali atasiya miphika ya galiki ya ku igupto ndipo anali akudya chakudya cha ngelo ndi kumadandaula za zimenezo sikulondola uko chabwino mbale biu ine ndikukuzani inu moona mtima ine sindikudziwa chimene ine nditi ndichite mwamuna wanga andisiya ine musiyeni iye achoke inu mudzirekanitse kwa chilichonse iye amene sadzasiya ake omwe ndikukakamira kwa ine sali oyenera ine ine sindikudziwa zomwe amayi anganene kodi inu mumasamala chiyani zomwe amayi anena ndi zomwe yesu ananena mukuona inde chabwino ine ndikuopa kuti bwalo langa la zosoka lisweka chabwino lisweni ilo ukunkulondola oh gulu langa la zolemba zinthu zina zonse izi ndine wamakolo aphunzitsi ndi zonse izi bwanji ngati ine nditafika kumeneko ndikuyamba kufuula chabwino fuulani bambo wachikulire nthawi ina ye anadzazidwa yense ndi mzimu woyera inali nthawi yodabwitsa bwanji yomwe iye anali nayo wake mwana wake wamkazi amakhala naye iye yankatenga baibulo ndi kumawerenga kenako iye amadzuka ndipo iye nkumangolira ndi kumayenda chokwera ndi chotsika pansi iye anali woti akhala ndi limodzi la maphwando ang'ono atiwa pinki awa inu mukudziwa kotero iye anamutenga bambo wokalambayo kotero iye anati ine ndimukonza iye iye anati bambo pali akazi amene akubwera lero anati ine ndikudziwa kuti inu kuti simukufuna kupusitsidwa ndi akazi amenewo anati ayi anati ine ndikupatsani inu bukhu labwino kuti muwerenge anati inu mukwere pamwamba ndipo muzikawerenga pamene ife tikuchita phwando lathu anati chabwino anati iye sadzapeza kalikonse menemo kuti afule nako kotero iye anafika pamwamba apo ndipo iye anamupatsa iye jiografe kotero iye anafika pamwamba pamenepo ndipo anayamba kutembenuza masamba iye anati Europe Asia anapita kumeneko anati nyanja iye anang'ananso pansi anati haleluya 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 anayamba kulumpha ndipo atsikana wa anati chabwino chikuchitika ndi chiyani anati o china chake chawavuta abambo ife tiyenera tithamangireko mwamba masitepe iwo anapita anakwera pamwamba apo iye anafuula ambuye alemekezeke haleluya haleluya iye anati atati chavuta ndi chiyani anati o wokondedwa inu munandipatsa ine bukhu labwino ili kuti ndiwerenge ndipo ine ndinawerenga apa pamene linati nyanja ilibe popondera ndipo yesu anati anayeka machimo anga mu nyanja yakuiwala akhale kwa nthawi zonse anati iwakupitabe haleluya 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 izonzoona ndithudi akupitabe ilibe popondera anaziona izo pamwamba apo iwo anangotsikira pansi kumapitilira oh mayi amangopitilira nazo haleluya ukunkulondola kudandaula kung'ung'udza nthawi zonse ine sindikudziwa choti ndichite oh mayi kung'ung'udza anasiya miphika ya galiki kuti azidya chakudya cha ngelo anawasiya sing'anga wodzibwekerera aku igupto kuti akakhale ndi sing'anga wamkulu anasiya gulu la anthu amene ankanena kuti masiku azozizwitsa anapita mayi kalanga kukakhala ndi anthu amenewo kumene zozizwitsa ndi zinthu zonse ndi zotheka kukhala ndi gulu limenelo kumadandaulabe ukunkulondola ndi chikhalidwe chotani iwo anasiya madzi amatope yaku igupto kuti akamwe mukasupe yemwe samauma nkomwe kumangodandaulabe nzosadabwitsa kuti thandizo lawo linadulidwa ndilo lomwe lili vuto lero thandizo ladulidwa chifukwa inu mukung'ung'udza kwambiri nanga bwanji ntchito ya madikoni mpingo wanga umati o siyani mbale yang'anani kwa khristu iwo anatsatira ndiye chinthu choyambirira inu mukudziwa mose anati abweretseni iwo kuno abweretseni iwo kuno ndipo mulungu anati yankhulani kwa thanthwe ndipo ilo litulutsa madzi ake ndipo pamene iye anayankhula kwa thanthwelo tsopano iye anatenga poyamba ndipo anakantha thanthwe limenelo ndi ndodo ndipo pamene ye anakantha thanda limenelo ndodo imeneyo inali ndodo ya chiweruzo cha Mulungu iyo sinali ndodo ya Mose Mulungu amayigwirizira anali naye Mose mdzanja lake ndipo chimene ndodo ija inali mdzanja la Mose ndi dzina la Yesu mumpingo lero ndikokulondola ndicho choonadi mbale ngati Aigupto aja akanatha kutenga konse ndodoyo kuchokera mdzanja lake iye akanakhala wopanda mphamvu ngati iwo angakhoze konse kuchotsa dzina la Yesu pa mpingo ndikukuchotsanipo inu inu mudzatuluka kumeneko ndikukachitira mwano ilo ndikuliseleula ilo ndi china chilichonse ndikuyesera kubwera mmenemo ndikudzapemphera mwa ilo inu simungakhoze kuchita zimenezo muyenera kulisunga ilo lopatulika ndiko kulondola oh tenga dzina la Yesu nawe mwana wachisoni ndi watsoka pamene mayesero pozinga inu asonkhana umani dzina loyera ilo mupemphero ziwanda zidzabalalika ngati mphemvu pansi pamene nyali yayatsidwa zonadi ndi awa apa mayi yanati abweretseni iwo kunja uko ndipo iye anatenga ndodo yachiweruzo iyi ndipo iye anakantha thanthwe ndipo pamene iye anagunda thanthwero munali phanga mbali mwa thanthwero ndipo thanthwe limenelo linali Khristu Yesu mathokozo akhale kwa Mulungu ndi chiweruzo cha Mulungu kwa inu ndi ine wochimwa woyipa woyenera imfa woyenera kulekanitsidwa chiweruzo cha Mulungu chinali tsiku limene inu mudzadya umenewo tsiku limenelo inu mudzafa ndipo chiweruzo chake chinamukantha iye pa Calvary ndipo pamenepo iye anapachikidwa akukha magazi akulira akufa mwana wankhosa wa Adamu atapachikidwa pamenepo mwana wankhosa wa Aberekani mwana wankhosa wophedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi ndipo kuchokera pamenepo fanizo lokongola kwambiri kodi iyo inakwezedwa chifukwa cha chiyani njoka ya mkuwa kwamachiritso chifukwa cha pawiri pamene iwo ankasowekera kuchiritsidwa iwo ankanyamula njoka ya mkuwa chinali chiyani chimenecho chifukwa chakuti iwo anali kung'ung'udza kumamutsutsa Mulungu ndi Mose ndipo izo zinali chifukwa chapawiri pakuti iwo anali kung'ung'udza amachimwa ndipo amadwala ndipo ankasowa machiritso ndipo Mose monga Yesu ananena monga Mose ankakwezera njoka ya mkuwa muchipululu kwacholinga chomwecho chifukwa chomwecho chitetezero chomwecho chomwechonso mwana wa munthu ayenera kukwezedwa mwamba chifukwa chapawiri kudzapulumutsa moyo wanu ndipo thanthwe lokanthidwa limene linkatulutsa madzi limene linkagera mdziko kuti likapulumutse anthu amene amafa Mulungu anakonda dziko lapansi muchipangano chatsopano choyimira cha izo chotsutsa kani Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira mwa iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha ndi zimenezo kuti pamenepo monga izo zinali za anthu owonongeka akufa wopanda thandizo mwakuti njoka ya mkuwa inkakwezedwa mwamba thanthwe lokanthidwa linkakanthidwa kuti likapereke moyo ndi machiritso ndi mtendere kwa anthu amenewo kotero Mulungu anamukweza mwana wake kuti inu musadzawonongeke koma mudzakhale nawo moyo wosatha mbale wanga mlongo ine ndikupemphera kuti inu mumulandire iye usiku uno mundikhululukire kuti ndawanyawanya phunziro langa inene ndakhala ndisakulalikira kwa nthawi yayitali mundikhululukire ine chifukwa chakutengeka kwanga koma momwe ine ndikumvelera bwino ndipo inu mundikhululukire ine ndikhazikika pansi masiku angapo kuti ine ndikhoze kuphunzitsa usiku uno ngero yemweyo wa Mulungu yemwe wajambulidwa pa pepala limenelo ali pomwe pano pa nsanja iyi ndi chiyani icho ndi ngero wa pangano ndi Ambuye Yesu Khristu akudzizindikiritsa yekha Ambuye akudalitseni inu mulole inu mumulandire iye tsopano ngati mpulumutsi wanu ine ndikuyembekezera kuyitanira kugwa kwanga mpaka nzimu woyera utandipatsa ine chitsogozo kuti ndichite zimenezo mukuona ine ndikukhulupirira Mulungu adzawudzaza mpingo uwu ndi mzimu woyera mpaka inu mudzamva kukuwa kumene kudzazungulira kudutsa Jeffersonville kuno ine ndikuyembekezera ndikupemphera usana uliwonse ndi usiku ndikudikirira basi nthawi yovuta kwambiri ine mupitirize kusala mupitirize kupemphera muziwasonkhanitsa ana pamodzi muchotse machimo onse pozungulira nyumba yanu monga Yakobo ananena chotsani ndolo zanu ndi kuchapa zovala zanu. Konzekerani, ine ndikumva phokoso la mvula yochuluka. Ambuye akudalitseni inu tsopano, yang'anani kwa mwana wankhosa wa Mulungu, pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Atate athu akumwamba mpingo wokongola umenewu wokusuntha mu zida zathunthu, ndipo zovala zawo sizimang'ambika nkomwe, msabato zawo sizimachoka nkomwe pa mapazi awo. Zaka 40 mchipululu ndipo panalibe mmodzi wofowoka pakati pawo. Popanda madokotala pa dziko lapansi, basi sing'anga wamkulu, popanda ulusi, popanda kanthu koti apangire zovala. Koma mlengi wamkulu anali pamenepo, amene amasamalira zovala zawo kuti zisang'ambike. Iwo ankayenera kudutsa madzi akuya ndi mchenga wa moto, akudutsa minga ndi mapiri okhuthala. Chilichonse chinali munjira, koma lawira moto lalikulu lija linali kutsogolera njirayo. Patsogolo pathu sunthani, nyenyezi ya mmawa, titsogolereni ife ndi kutirondolera, tikhululukireni ife machimo athu, ndipo titandizeni ife kukhala antchito anu Ambuye. Mutenge mawu ochepa wa umazikana umwene ndayima nawo pano Ambuye, powerenga kuchokera mu mawu anu. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu muwamize iwo mwakuya mu mtima uliwonse, ndipo mulole iwo asawonongeke konse, koma mulole inu muwapatse iwo moyo wamuyaya. Ndipo pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, kodalipo munthu muno ndi diso lililonse lotsekedwa, kuti mungakweze dzanja lanu ndi kuti, mʼbale Branham, chonde mundikumbukire ine. Ine ndatayika, ndipo ine sindikumudziwa Yesu ngati mpulumutsi wanga. Ine sindina badwe mwatsopano. Ine ndikufuna kuti inu mundipempherere ine. Kodi inu mungakweze dzanja lanu dzanja pakali pano? Kwezani dzanja lanu kuti ine ndikhoze kupereka pemphero. Mulungu akudalitseni inu. Ambira inu mwakweza manja anu mwamba konsekonse mchipinda chino. Izo ndizodabwitsa. Mulungu akudalitseni inu konsekonse. Tsopano nenani, mʼbale Branham, ine ndikudziwa ngati Mulungu angati ayitane solo yanga, nyongolotsi ya moyo imeneyo sili mwa ine. Iyo sili mwa ine. Ine sindikumudziwa iye mwa njira imeneyo. Ine kwenikweni sindikumudziwa iye mwa njira imeneyo. Ine sindinayambe ndabadwa mwatsopano kwenikweni, koma ine ndikufuna ndikhale. Ine ndikufuna kuti ndikhale, ndipo ndikufuna kuti inu mundipempherere ine. Kodi mungakweze dzanja lanu tsopano? Wina wake mungakweze dzanja lanu pafupifupi manja dazeni chabwino zikomo inu. Mulungu akudalitseni inu mlongo, ndipo wina wakenso chabwino. Tsopano Mulungu akudalitseni inu ndi inu chabwino. Tsopano wina wake muno yemwe akufuna kuti akumbukiride mu pemphero, inu mukudwala, ndikuti mʼbale Branham, ndikumbukireni ine ndikudwala. Ife sitindakhale nawo msonkhano wa machiritso, chifukwa ife tikuziwerengera izo zonse muthenga, koma ine ndimapempherera wodwala. Tsopano ngati inu mungakweze dzanja lanu nenani, ndikumbukireni ine ndikudwala, mʼbale Branham, chabwino. Awo ndi manja angapo ali mwamba kachiwiri amene akudwala, chabwino, pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa. Ambuye, chonde mpulumutseni wochimwa ameneyo. Ambuye wobwerera, Ambuyo perekaniza, Ambuye abweretseni iwo ku nyumba usiku uno ndi kuwadyetsa iwo bwino. Mulole iwo achoke kuchokera pano usiku uno ndi kukakonzanso pangano lawo. Mulole wochimwa wosauka uyo, mulole pilo wake akamumve ngati miyala usiku uno, iwo akalephere kupumula basi. Mulungu, izo nzoyipa, izo zikuoneka ngati kuti munthu azipemphera monga chomwecho, koma Mulungu, chilichonse musalole kuti solo yake tayike. Ndizo ngati nanga bwanji ngati iye akanapita kunja kwa dziko lino. Ambuye, wopanda kukudziwani inu, ine ndikupemphera kuti inu mukhale naye iye. Muthandizeni mwamunayo, muthandizeni mkazi yonayenso, Ambuye, aliyense. Ndipo tsopano odwala pano, Ambuye, mulole monga Mose ananyamulira mwamba njoka ija, ndipo aliyense amene anayang'ana pa serpenti, njoka sinayambe yemupemphererapo aliyense. Iwo ankangoyang'ana ndi kukhala moyo. Iwo ankayang'ana ndi kukhala moyo. Ndipo aliyense yemwe ankayang'ana amakhala moyo. Ambuye, mulole odwala ndi osautsika izi omwe ali mchipinda chino siku uno, ayang'ane ku mtanda kutaliko, amuone kalonga wa mtendere uja adapachikidwa pamenepo, choyimira chotsutsa cha serpenti. chima fanana ndi njoga ya chimo. Ndipo iye anapangidwa chimo chifukwa cha ife. Ambuye, ine ndikupemphera kuti inu mumuchize aliyense wa iwo pakali pano. Mulole mzimu woyera usunthe kudutsa pamenepo, udzadutse mwamphamvu mu munthu wawo pakali pano, ndipo achiritsa iwo kukufoka kwawo. Muwadalitse iwo Ambuye amene ali pa njira, amuna pa ulendo, amuna ndi akazi wokalamba pano omwe anamenyera nkhondo kuti apambane mphotho, ndipo anadutsa nyanja za magazi. Anaima chizunzo chowawa ndi mavuta pakhomo ndi chilichonse ndi kumangogwedezekabe. O nyenyezi ya mawa, tsogoleranibe Ambuye Yesu. Ena mausiku a ulemerero wawa, chombo chathu chachikulu chidzachoka padoko kutsidyako. Ife tidzamva ngalawa yakale ya Ziyoni kuomba pamene ikubwera ndi kudutsa chifunga. Mchipindamo, pamene imfa izakhazikike mwa ife ndipo okondedwa athu akukuwa, ife tidzamumva iye akuomba. Haleluya, adzayenda pansi kudutsa chifunga chimenecho mpaka pafupi ndi kama, ndipo ife tidzaponda mapazi athu pamenepo tikafike kutsidya uko mu dziko ilo kumene ife sitidzakalamba konse, ndipo makwinya adzachoka pa nkhope. Haleluya, tsitsi la imvi lidzachokapo, ndipo ife tidzakhala nalo thupi ngati thupi lake lomwe la ulemerero. Ife tidzamuona iye monga iye alili, ndi kudzakomana ndi okondedwa anthu mu dziko losangalatsa ilo. Apatseni iwo kulimbika mtima. O Mulungu, sunthirani pa mzinda uwu ndipo mutumize mkati wotchimwa kuti pakhoze kukhala chitsitsimutso chachikulu cha Soro. Perekaniza Ambuye, mukhale nafe tsopano mugawo lina la msonkhanowu. Mu dzina la Yesu ife tikupempha izi. Amen. Ambuye akudalitseni inu tsopano pamene muzichoka. Ine ndi wafunsa abale othandizira ngati iwo angabwere kudzatenga timabukhu tating'ono kumeneko ndi zithunzi. Ndipo aliyense wa iwo atenge izi nayenso, mʼbale othandizira ndi yaching'ono ndi chithunzi pamenepo. Ngati inu mukufuna chimodzi, ife sitikugulitsa mabuku, ife sitikugulitsa chithunzi. Ngati mukuzifuna izo chabwino, ngati simukutero ndizo basi, ife tinangozibweretsa izo kwa cholinga chimenecho. Kodi abale inu mungabwere patsogolo tsopano ndi kudzazitenga izo ngati inu mungathe, mʼbale Cox ndi mʼbale Freeman? Ndipo ena ayime pa khomo lililonse pamenepo ngati anthu azifune izo. Ndiye angati amawakonda Ambuye, nenani amen. Chabwino, ine ndikudabwa ngati mlongo yemwe ali ndi mwanayo mʼmanja mwake, mlongoyo wosewera kapena apa ngati iye wakhala pamenepo. Chabwino, ngati inu muli pamwamba, bwerani patsogolo apa kamphindi chabe ngati inu mungathe, ndipo mudzatipatse ife poyambira palimba. Tsopano kumbukirani misonkhano ikuyamba mawa usiku. Inu mukudziwa pamene ife titi tidzayambire mawa usiku, ife tidzawatenga ana Israeli mpaka ku Kadesi Barnea, ndiwo mpando wachiweruzo. Ndipo kumeneko Yoshua ndi Kalebu adzawoloka ndi kudzabweretsanso. Ndiyeno ngati Ambuye alola la Mulungu mawa pawa, mafunso awa ndi mayankho Ambuye akalola, ife tidzakhala nawo iwo. Ndipo la Mulungu usiku, ife likufuna lidzawatengera ana ku dziko la kwawo. Haleluya, Yodani anakubuduzikira mbuyo, ndipo mitsinje ya matope imeneyo inakurubuzikapo. Ndipo anakwera ku makoma a Yeriko, ndipo anafuula mokweza, ndipo makomawo anagwera pansi, ndipo iwo anatenga ulamuliro. Haleluya, ife tizidzapenyerera chingwe chofiira pamenepo kuchokera kwa Rahabu hule, chikulendewera pansi apo pamene iye anawatsitsira azondiwo pansi. Ndi Ambuye akalola sabata ya mawa, ife tikhoza kudzapita mpaka kupyola mpaka mu bukhu la chivumbulutso, kutsika kudutsa Danieli. Haleluya, ndi kukhala ndi nthawi ya ulemerero yodabwitsa. Inu mumawakonda Ambuye. Amen. Chabwino, tsopano ndiyangati amayidziwa nyimbo iyi, tipatseni ife pang'ono basi. Musayiware pemphero la pabanja, inu mukuyidziwa imeneyo, tiyeni tione ngati ife tingayimbe iyo popanda zing'wenye-ng'wenye. Tsopano ndiyangati akudziwa nyimbo yachikale ijapa, musayiware pemphero la pabanja. Chabwino, tsopano tiyeni tiyambe pang'ono.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Ndiyangata ina amene mumakhala ndi pemphero la pabanja, ndiye tione. Inde tsopano iye wapeza poyambira tsopano. Yemwe wayipeza iyo, tieni tiyesere iyo tsopano. Tieni.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Nyimbo yathu yobalalitsira tiyengani dzina la Yesu nawe. Inu mukuidziwa iyo, sichoncho inu? Sobano ife tingayime kamphindi chabe. Sobano pamene ife tikuyimba ndime yoyamba. Ine ndikufuna inu mutembenuke. Giranani chanza ndiwoyandikana naye wanu ndikuti dzina langa ndine John Doe. Ndine wokondwa kuti inu munali muno mukachisu siku uno. Ine ndikuyembekeza kudzakuonaninso inu. Ambuye akudalitseni inu tsopano. Koma musachoke ife tibalalitsidwa mwachizolowezi mwanjira yathu basi pangʼono pokha abale inu mupite kuzitseko ngati inu mungathe chabwino tsopano. Bwererani ndipo mukagirane chanza tsopano mupotologe ndikokolondola gwiranani chanza tsopano pangani. Ngati inu muli ndi chilichonse chotsutsa aliyense mubwerere ndipo mukawagwire chanza ndikuti ayi ndife amwe nda njira limodzi. Sobano, mbiyeserani mwacheru sobano.
At the name of Jesus bowing, falling, prostrate at His feet. King of kings, in heaven will crown Him, but when our journey is complete, precious name, oh precious name, oh.
Ndife wokondwa kuti inu munali muno usiku uno. Ndikufuna kuti inu mubwerere ndipo mudzakhale nafe mawa usiku ngati inu mungathe. Ngati inu mulibe malo a ntchito mudzakhale nafe ife. Sopano Ere Darastio wochokera ku Portsmouth, Ohio, angolowa kumene wayima apa pa mzere wakutsogolo. Ife timufunsa kuti iye atibalalitse ife mu mawu a pemphero. Chabwino mbale Steele.